Asikhothame sabakhanda ethu manje senzele umkhuleko.
Our heavenly Father, we are grateful to you.
Baba wethu asizulwini siyabonga kuwe kulo busuku ngezethembiso esinazo kuleli culo.
We can just
singabona nje umfana onesithuthwane kulelo lumbo uyise eza ukuzohlangana nawe futhi ebuza ukuthi ungaba nesihawu yini. Futhi wathi ngingakwazi uma nikholwa konke kuyenzeka kwabakholwayo.
You promised that you would never leave us.
Wethembisa ukuthi awusoze wasishiya noma usilahle. Umbhalo uthi unguye izolo namuhla naphakade, futhi uthanda nje kulobu busuku ukuphulukisa ukugula kwethu njengoba wawunjalo ngaleyo nkathi ngokuba usenguye. Futhi wethembisa ezweni lakho ukuthi izinto ozenzile siyozenza, futhi leso yisithembiso sakho, futhi siyazi ukuthi kuyiqiniso. Ngakho kwangathi zonke lezi zithembiso ezinkulu, Nkosi, zingagcwaliseka kubantwana bakho kulobu busuku, ukuze yilowo nalowo amukele lokho abakuzeleyo. Futhi lapho inkonzo izovala kulokhu ukuhlwa, futhi siya emakhaya ethu ehlukene, sengathi singakhuluma phakathi kwethu njengalabo ababevela emawuse ngalolo suku wawuhambe nabo usuku lonke, futhi abakwazanga wena, kodwa ngalobu busuku ngenkathi ubathola bebodwa egumbini wenza into ethize njengoba wenza ngaphambi kokubethelwa, into ethize engekho omunye umuntu owayenza ngaleyo ndlela nje. Futhi babonile ngalokhu okwenzile ukuthi wawunguKristu ovukileyo, futhi bathi izinhliziyo zethu bezingavuthini phakathi kwethu lapho ekhuluma nathi endleleni. Na sikhulekela ukuthi uzobuyela kithi kulobu busuku, Nkosi. Laba abantu abambalwa nje, kodwa wena wathi uma ababili noma abathathu bebuthene egameni lami ngiyoba phakathi kwabo. Leso yisithembiso sakho, futhi sikholwa ukuthi kuyiqiniso. Silindele manje egameni leNkosi Jesu kuqinisekiswa kwezwi lakho. Amen. Ningahlala phansi. Amen. Makabongwe ubaba wethu wasezulwini ngaleso sikhuthaze sikhulu. Kufanele kusenze sizizwe kanjani ngaphambi kokuba inkonzo iqale? Usinike isithembiso ngomoya wesiprofetho ukuthi sizombona phakathi kwethu phakathi lapha manje. Ngabe kunjalo na? Impela kunjalo, kuvela kuNkulunkulu noma yini evela kuNkulunkulu ilungile ngaso sonke isikhathi. Malibongwe igama leNkosi.
Thankful to be living in a time that when
ngibonga kakhulu ngokuphila esikhathini lapho moya kaNkulunkulu phakathi kwabantu bakhe ebizela ngaphandle ehlukanisa ibandla ukuba aliyise ekhaya. Okwensali eyosala emhlabeni lapho efika ukuba yemukelwe phezulu emazulwini. Ngiyabonga ngakho. Oh, leli yihora lihle. Ngijabule kakhulu ngokuhlala lapha. Niyazi uMose wayengathanda ukuphila kulesi sikhathi. Bonke abapostoli babengathanda ukuthi babephile kulesi sikhathi. Futhi silapha siphila kulesi sikhathi, futhi siphila ngaphansi kwamalungelo ethu ukuthi uNkulunkulu ufuna kanjani ukubusisa abantu bakhe. Manje niyazi sitsheliwe ukuthi usuku lapho inkosi ifika bekuyoba uhlobo olungalindelekile futhi ibandla belizobe seliphola. Futhi ngisanda kuqeda nje ethabenakele lami ekhaya ngeminyaka yebandla yokugcina isikhombisa futhi kuyaphuma kusethephini manje futhi kungukuthi ngithathe unyaka webandla ngamunye ubusuku ngabunye ngenza iminyaka yebandla isikhombisa okuyisikhombisa kokugcina izintizi zezibani nezithunywa ezisikhombisa zeminyaka ibandla kanye mina kukho konke angisiyo umshumayeli kakhulu kodwa konke lokho mina yonke imizamo engiyenzele inkosi empilweni yami yonke angikholwa ukuthi yake yaba nempumelelo njengoba leyo yayinjalo ngokuba kwathi nje lapho ngehla futhi ngingazi ukuthi ngizodwebani leminyaka yebandla ebhodini ukhombisa ukuthi ungakanani umoya ongcwele ofika onyakeni webandla lase-Efesu kwaseke kwehlela esibina nasephegamo nasethiyathira futhi kuqhubeke kuphume futhi uma leyo ngelo senkosi lokho kukhanya kufika ngqo phambi kwabantu abangamakhulu amathathu ukwazi inyakazisa ngqo kwaya ngale odengeni futhi kwadweba ngalokho kukhanya okuyindilinga ngendlela nje engade bangayo amabandla futhi kwabonisa ncamashe ukujula okufanayo nakho konke lapho kudlula ngenkathi abantu abangamakhulu amathathu bedaziluka futhi bekhala futhi bekubuka ohlangothini lodonga ngani kwamaqekelele lapha futhi kwazibona lisodongene futhi kwenza leyo nto efanayo futhi sebekudwebile manje ezithembeni futhi kumiye thabenakele nomzana yake Bright umfowethu igogo thandekayo usanda kushiya phezulu lapho futhi wenyoka wayokubheka lapho kwakukhona odongene siphile sikhathini esimangalisayo kakhulu nje kodwa ngesaba ukuthi asikwenze kumele sizincinze kancanyana futhi sinyakaze kancane ukuthela ukuthi sikuphi nje Bengihlale ngisho kaningi futhi ngenza lokhu kuphawula ngithole izigaba ezimbili zabantu njengoba ngihamba emhlabeni lowo yiphentekostali okoyedwa noqavile okomunye manje abantu abaqavile ngokwendawo bayazazi ukuthi bayini kuKristu ngesithembiso seBhayibheli kodwa bakawemukele umoya ongcwele ukwazi ukuthi bangobani noma babe nokukholwa Manje abantu bePentecostali bemukele umoya ongcwele kodwa abazi ukuthi bangobani yabo ngakho kufana nje nomuntu onemali ebhange futhi akakwazi ukubhala isheke omunye angabhala isheke futhi akanamali ebhange manje uma ubungathola labo ababili ndawonye ukuba abantu bePentecostali bebengazi izinsisa bona uqobo njengoba ngishilo zilobusuku ngikukholwa ngempela lokhu ngayonke inhliziyo yami ibandla lePentecostali belisesimweni esingcono ngangingenge yena umfundisi ngalezo zinsuku futhi angicabanga ukuthi nganginguye mhlasimbe ngangingekho emhlabeni ngalezo zinsuku kodwa imihlangano emidala yaku-Azusa Street enikhuluma kakhulu ngayo futhi ngifunde izincwadi zayo ibandla lePentecostali lasekuqaleni iminyakeni ngamashumi amathathu noma amane emuva lalisesimweni esingcono sokufika kwenkosi kunalokho abayikho khona manje impela babengamakristu azithobe kakhulu ngempela futhi babekuphila bakukholwa manje sizihluka nisele ngokwamazinga thina uqobo futhi sinezinhlangano zethu namahlelo ame ezingeni futhi sinabazukulu abathathwe ngokutholwa nokunye nokunye asinawo umuqo omdala wamaphentekostali owawuvamise ukufa futhi weza wadabula ngempela noNkulunkulu lokho kukholwa koqobo kwangempela bavele bacela uNkulunkulu futhi babagcoba ngamafutha futhi baqhubeka baphulukiswa namuhla uNkulunkulu angehla futhi azibonakalise ngokuyisimangaliso khona kanye phakathi kwabantu nakhonke futhi vele uthi awu ngicabanga ukuthi bekukuhle ngempela lokho nibe nokufundisa okuningi kakhulu nifuna ukukhanya okusha lokho eva ikufuna lapho ekiphamehlo yakhe nebo vele ubuyele ebhayibhelini futhi uhlale ngcono enkambiso endala ungashiyi leyo ndlela yezinyawo endala yothando lokuqala nento yokuqala eza kuwe phila nomoya ongcwele ungachazukeli kwenye intukuthelo hlala noNkulunkulu ngo ezwini lakhe ngo Uthi moya ongcwele awusoze wakwenza ukuba wenze noma yini ephambene nalelizwi uyohlala ngqo ezwini ngoba izwi linguNkulunkulu Izo lobusuku bengikhuluma ngendaba ethi ukulindela futhi kulobu busuku bengizokhulekela abakulayo manje engxenyeni ezayo elandelayo kusasa ibusuku kuqala sifuna ukuqala ohlotsheni lokuvangela lomlayezo mhlawumbe ukufika kwenkosi uPawulu esilo uPawulu kaNkulunkulu izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane abagebeli bamahashi abane besambulo ngani ngikhona ukuthi leyo milayezo iyona efanele siyifinyelelise kubantu ukubavusa sibanyakazise ukubakhombisa ukuthi thina ngiyibonile imiphumela emikhulu kuiminyaka yebandla esikhombisa ngiyophinda ngidlule kulokho uma ngicabange ukuthi kuyosiza lapha kanjani ukuthi uNkulunkulu wakubusisa manje ake ngixwayise abantu ngiphindaphinde ungalindeli ukuzamazamisa kokugcina kukaNkulunkulu ebandleni kube into yomhlaba wonke ngeke kube njalo kungokwebandla yizinto ezinkulu ezizokwenzeka kubantu abayidlanzane elincane leliyiqembu elincane uNkulunkulu alinyakazisayo ukuba lizilungiselele lihambe bahambile empeleni yabo manje lokho kungokombhalo neBhayibheli esikhathile singeside esedlule umelo swedolobha elitheze elikhulu wenza kimi futhi wathi awu sengiyaguga wathi ngibe lapha eminyaka engamashumi amabili lokuthile futhi sibe nomunye wemihlangano enamandla kakhulu yiChicago nguMartin Bozer wathi bengilangazelela futhi Branham futhi ngize lapha futhi ngaba neziprofethi sivele enkosini uma ngingeza lapha bengiyobona isandla sikaNkulunkulu sinamandla sinyakazisa le ndawo ngaphambi kwesikhathi sokuhamba ngithe futhi Joseph ngokweqiniso ngithe uyisazi seze kule sikole futhi ngumuntu omkhulu uwe udokotela uNkulunkulu akukho kungabaza ngalokho ngikwazanga ukuyithenda kodwa ngathi kodwa umfowethu othandekayo unokuthile kumpofu kokubona ukufihlakela kokomoya kulapho ibandla elikugeja khona namhlanje lokho kubona ukufihlakeleyo kokomoya kubona ukuthi uNkulunkulu wenzani futhi babheka le esiqongweni sento ethize lapha eqhubekayo khona lapha futhi izokudlula ngaphambi kokuba ukwazi akashongo yilo Jesu ngoJohane abafundi bathi kungani ababhali bethi uEliya umelwe ukufika kuqala wathi usevele ufikile futhi abamazi yilokho kuphela bazange baze ukuthi uEliya wayengumprofeti ngempela kodwa nje ibandla bebengeke bamphathe bebengeke bambize onempandla futhi baqhubeka kanjalo babengakwazi babengazi ukuthi uJohane ngokweqiniso ngempela wayengumprofeti kaNkulunkulu babecabanga ukuthi wayeyindoda ethize ehlanyayo phandle lapho ehlana izama ukumenzisa abantu emanzini kodwa akazange aye emizini nezinto wahlala phandle ehlane inqaba engongajwayelekile futhi babecabanga ukuthi wayeyohlanya indlela ayiqoka ngayo kodwa ibandla libiziweyo elabizela ukubona lokho babona masinyane impela ukuthi wayengumprofeti babengazi ukuthi Jesu wayeyindodana kaNkulunkulu waze wafa futhi wembelwa futhi wavuka futhi abaningi babo abakakwazi namanje iqiniso abakazi bazi bona ibandla likatelika alizange limemukele uPetro Kongcwele izikole zakhe zonke zazisenyakatho island wabhikishela ababhishobhi bekatelika futhi manje bamenza ongcwele ngani ibandla likatelika lashisa uJohn wase-Arc ekhala ezixotsheni ngoba bathi wayengumthakathi intombazane yabona imibono wayengceku kaNkulunkulu cishe eminyakeni ekhulu kamuva bakukhonda emva kokuba esefile futhi wahambelwa ngakho baphenduka bemba lezo zidombu zabapresti abambulala babaphonsa emfuleni bakwazi kwaze kwadlula nomoya ongcwele unikeza ibandla ubizo lwawo lokugcina manje futhi kwenza khona kanye lokho iBhayibheli lathi kuyokwenza nabantu bePentecostali bayaphuthaza phezulu kwakho bebheke ukuthiza ohi ungakwenzi lokho ngiyacela lalela uma silindele ukuthi uKristu afike uyakukholwa lokho na awu uma sikwenza masenze njengakho singalindela kanjani ukuthi uKristu afike futhi sifake izigidi ezisithupha zamadola esekhweni na uzitshela kanjani lezi zinto ezinkulukazi yokukhuluma ngokuza kukaKristu nangani mfowethu besifanele silungiselela mfowethu hayi eminye iminyaka engamakhulu amahlanu yokuhlala lapha emhlabeni yabo ukhole kungalungile akuhambelani njengandlela thize akuwenzi umqondo kimi ngezithelo zabo ungahle ukusho ngezindebe zakho kodwa ngenhliziyo yakho niyabo wena uthi oh yangi khona ukuthi uKristu yeze kodwa isenzo sakho sifakazela kwehlukile kuthi wena uma indoda ayitshela umkayo ukuthi yamthanda bese ibaleka nomunye wesifazane niyabo izenzo zikhuluma kakhulu kunamazwi kunjalo kungakhathaleki ukuthi sithini ngezindebe zethu isenzo sethu sifakazisa lokho kusezinhliziyweni zethu ngempela lokho Jesu akusho bazenzisi ningazisho kanjani izinto ezinhle na ngokuba umlomo okhuluma ngoku ukuchithima kwenhliziyo niyabo futhi uma kungenjalo khona ke kuwukuzenzisa lokho niyabona ukuthi uNkulunkulu ubengasibeka ngokwesigaba kuphi na kulowo nyaka webandla laseLaodikeya nje elisivivi elikhuluma ngezindebe zalo kodwa inhliziyo yalo ikude kakhulu
oh
uNkulunkulu asijikise leyo nto ibuyele emuva masehlele kuNkulunkulu asehlele embhalweni futhi sehlele lapho size sithole ngempela iPentecost elibuyele enhliziyweni yomuntu lingaphindeli enhlanganweni kodwa libuyele enhliziyweni yabantu ezinhlanganweni niyabo yilokho esifanele sikwenze ngakho uNkulunkulu asisize kuleli viki ukuba sikwenze ngiyakhuleka ngiyazila ngilindele uNkulunkulu ngifuna ukwenza ingxenye yami ngekathi ngiselapha eCalifornia yenze ingxenye yakho uma ungenisa abantu uNkulunkulu wenza izinto ezinkulu ngokwedlulela namuhla kunanini ngaphambili ezake zaziwa kusukela uJesu Kristu esemhlabeni kunjalo futhi kweqa ngqo ngaphezu kwekhanda labantu futhi bayageja ukukubona leyo ingxenye embi ukuba nje babekwazi kuphela njengoba uJesu asho mayelana nene wathi ukuba nje kuphela benilwazi usuku lwenu ukuba kuphela benilwazi Jerusalema Jerusalema kukangaki ngithanda ukukufukamela njengesikhukukazi sifuka melamazinyane aso kodwa ngawuvumanga ukuba benilwazi nje usuku lwenu ukuvakashelwa kwenu kunjalo namuhla bekuhlale kunjalo yilokho kuyikho manje ukuba besilwazi usuku lokuvakashelwa kodwa ukuvakashelwa kudlula ngqo futhi abantu babhekele ngapha ukuthola enye into futhi into yokuqala niyazi ukuvakashelwa sekuphelile futhi nakho la kukhona
No man can come to me
kodwa njengoba wathi akekho ngeze kimi uma ubaba wami kamdonzi kokuqala konke ubaba ngiphe khona kuyakuza kimi amen uyilokho kusakhayo manje sithanda ukukhuluma nabantu lapho esingabenza bazizwe bejabule ngempela kodwa into engcono kakhulu ongayenza uma kukhona kungalungile asikususe lokho endleleni kuqala ake sifinyelelise into phansi esisekelweni nebo umfotile wathi kimi esikhathini esingeside sedlulewe umfundisi owaziwayo kakhulu omunye wababe edlula bonke emhlabeni wathi futhi Branham wenze iphutha elikhulu kakhulu ngathi xolo mfowethu ngitshela ukuthi kukuphi
said you cut people too hard
wathi usika bantu kanzima kakhulu wathi wena isibonelo uhlale uthethisa abesifazane ngendlela abagqoka ngayo
kuthi
uhlale usakaza lokhu nalokho wathi ungcono kuyeke lokho uzobona inkonzo yakho ngathi noma yiziphi isikhathi lapho izwi likaNkulunkulu lona inkonzo yami uNkulunkulu uyona masinya impela ngoba ngiyifuna yonakele lokho kulungile ngifuna kunikeza ukuthile okulungile izwi likaNkulunkulu lifundisa lokho
kuthi
ngithi uNkulunkulu asiphe isibindi namadoda azomele eqinise kungakhathaleki ukuthi kuzani noma kuhambani yilokho esikudingayo ivangeli akuyona into ethile eyosasitabane ivangeli ngelamadoda tabizwe nguNkulunkulu awulokothi wahlilele indoda ngokuthi zinkulu kangakanani izandla zayo nokuthi amahlombe ayo abanzi kangakanani ngibezo bethi oh akayona indoda yini ngibone amadoda ayenesisindo esingamapound engamakhulu amabili engenalo ngisho nelilode iounce lendoda kuyo kunjalo awuyilinganisa indoda ngobungako bayo lokho kubulwane uyilinganisa ngesimilo sayo akuzange kube khona indoda enesimilo esikhulu kakhulu kunoJesu Kristu umzimba omkhulu onamandla njengomnyuzi kunanoma yiyiphi indoda ukuthi ubungekwazi noma indlovu ngakho wena lokho bekungaba ubulwane kodwa indoda akukhona ukuthi nemisipha kakhulu kangakanani ngimlinganisi ngalokho kodwa ukuthi izikhwama zikanjani emadolweni ebhulukwe lakhe lapho kade khuleka ileyo ndoda okufanele ilinganiswe isimilo uJesu wayindoda encane umfo omncane mhlawumbe onamahlamba akhothile eseneminyaka engamashumi amathathu dala wayebukeka inamashimi amahlano iBhayibheli lasho kodwa akukaze kube khona indoda emhlabeni njengaye futhi ayisoze yaba khona yena iBhayibheli lathi kwakungekho buhle kuye ukuba simfise lapho simbona sacasha njengoba kwakunjalo ubuso bethu kuye futhi konke kanjalo kodwa nokho bamjabulisa uNkulunkulu ukumshaya futhi washaywa futhi wahlushwa wathola iziphambeko zethu wachotshozwa ngobubi bethu nangemivimbo yakhe sibilisiwe thina kufanele ukukhanga ke kubantu kufanele ngempela kufanele ukushikumisa inhliziyo kodwa niyazi ukuthi yini indaba na sithathe umhlangano womkhuleko wangolo wesithathe busuku futhi sawufaka ohlelweni lwe television olugcina bonke abantu bebungazikile futhi lapho inhliziyo ekhona ingcebo ikhona nenhliziyo ilapho futhi yini eyenza abantu bafune ukuya ezintweni zezwe awungi niyazi isizathu sokuthi wenze lokho na kungukuthi isizathu sokuthi abantu benze lokho na yini ayenza indoda efuna ukuthi akwana yini eyenza abantu bafune ukwenza ngendlela benza ngayo na umhlaba umuntu angahlalelana ekhaya ngolesithathu busuku emhlanganweni umkhuleko ukubuka uhlelo oluthize lwe television bebezokwenzani lokho na ingoba kukhona ukuthize kuzo ukufisa ukwaneliswa bafuna ukukhona indawo encane enhlizweni yowesilisa noma enhlizweni yowesifazane futhi uNkulunkulu wazenzela leyo ndawo ungalokothi kanjani uzabe ukuthatha izinto zezwe futhi uzifake lapho uNkulunkulu azenzele khona ukubahlale lapho uNkulunkulu ngokuthokoza kwethu uNkulunkulu injabulo yethu uNkulunkulu ungokwaneliseka kwethu ilapho kungokwakhona phakathi lapha kumele uNkulunkulu angele bese kuthi ke ezinye izinto sezifile kakhulu awusena ndaba nalutho ngazo ngisho nhlobo abantu bangabakholwa kakhulu bebehlala benjalo njengoba ngishumayele ngobunye busuku ngaleya imvuselelo njalo iveza amawele njengo esawo noJakobe umuntu wezwe nomuntu ofisa ubuzibulo ngiyabo kuhlala njalo kukhona yonke ivuselelo ekhiqiza lokho lemvuselelo yezinsuku zakamuva yenze into efanayo iqiniso ngakho ake singene ohlangothini lukaJakobe lowo ozodla ifa lowo ozoya ezweni lesethembiso futhi ngeke saneliseka ngokuya esontweni nje nokubhala amagama ethu encwadini uma sikwenza kukhona okungalungile masiqhubeke sikhuphuka sise sifinyelele kulelozwe lesithembiso ngishumayela ngolunye usoku engungutheleni yeChristian businessman eFenix eArizona lapho phakathi endlini yokudansela ngathi uIsrael wayengake acabange kancane kanjani ngekathi babememeza futhi besine moyeni noMiriam naleyo tamborini lapho sebewele ulwandle lufile futhi bababona abacindezeli babo befile emva kwabo babengazi cabange ukuthi babekude ngeminyaka engamashumi amane ezweni lesithembiso biso babengakukholwa lokho babeqhele cishe ngezinsuku ezine kuphela kodwa babefanele babeni yazi babefanele benyukele ku Exodus seshume siya kalolunye futhi benza iphutha labo likhulu kuna wonke abake balenza kwathi ngeke bakhuphuke futhi bathola umthetho ukuze bakwazi ukuqophisana futhi bahlele futhi bazihlanganise ndawonye uMusa wawubahlinzeke ngomprofeti uMusa wawubahlinzeke ngewundlu uMusa wawubahlinzeke ngezimangaliso uMusa wawubanikeza imvuselelo enkulu kunazo zonke abake babanayo Musa wawuhlinzeke ngazo zonke lezi zinto futhi nokho babefisa umthetho yilapho impela obaba bethu abama khona ePentecost cishe eminyakeni ngamashumi amane edlule Musa wawuhlinzekile bonke babese kuvumelaneni kunye njalo ePentecost kwakuyi Pentecost kodwa abakwazanga ukwaneliswa lokho wadingeka bazihlelele izinga elibizwa ngeAssemblies of God qabo babefanele babatholele elinye iChurch of God Foursquare 1 zithunezi trenezi efonezi futhi ubuhle zikhona lapho eminyaka engamashumi amane uNkulunkulu makabe nomusa sidinga i Well, bahlala lapho baze bafa bonke labo bantu abana lolo hlobo lomqondo wasekuthi ngolungisuku uJoshua wasukuma wabagaxa bonke futhi uNkulunkulu wathi senibe kule ntaba isikhathi eside ngokwanele manje yasiye enyakatho sizowela sithathe isithembiso uNkulunkulu angathatha iBaptist noma iMethodist kumbe noma yini afuna kuyithatha kodwa umuntu mumbe uyangale kunjalo futhi inqobo nje uma sisathola imibono yethu yakudala futhi sihlale sizungeze lokho esiyikho uzohlala khona lapho kunjalo impela wo asibuke asiphume kugo hey zinyakaziseni futhi niqonde ukuthi uNkulunkulu senguNkulunkulu unguye ufanele ahlale njalo uma wake wabanga uNkulunkulu senguNkulunkulu akagoqoki ezindleleni zethu sinakho sikhuqule izindlela zethu zaba yizindlela zakhe oh bengingafuni ngisho nokusho lokho mina nje ngizofunda umunye umbhalo manje kulungile uJwala ngcwele weshumi nambili amashumi amabili ili ngizovele ngifunde iverse lapha kwakukhona amaGreki athile phakathi kwabenyukela khona umkhosi ukukhonza bonake beze kuFilipu waseBethsaida laseGalile bemfisa bethi banumzane sithanda kubona uJesu manje phenyani amaHebheru eshimnantathu esishiya galombili uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade bangaki okukholwayo lokho ngesizotha ngenhliziyo yakho yonke na manje kusasebusuku siqhubekela ezinkonzweni zokuvangela namuhle busuku sizoya sikunikeza ukuphulukisa ngokankulunkulu manje kunento eyodwa yokukhuluma nganoma yini bese ke kuba nenye into yokwenza lokhu esikhulume ngakho kube yiqiniso futhi konke kuyizwi likankulunkulu futhi into kuphela eyidingayo ukukholwa ukwenza noma yisiphi isithembiso sikankulunkulu sisebenze kunjalo uma unkulunkulu enze isithembiso khona-ke unkulunkulu ubophezelekile esithembisweni sakhe manje ngifuna ninginike isikhathi senu esingahlukanisiwe imizuzu embalwa uma nizonginika cishe imizuzu engamashumi amathathu bese-ke sizobiza umugqa omkhuleko nemizuzu embalwa singaye ekhaya manje into yokuqala yile uyakholwa ukuthi uJesu Kristu nguye izolo namuhla naphakade na uyakukholwa lokho ngesizotha na ingabe usenguye ngokwesimiso na okufanayo emandleni na amandla afanayo ake waba nawo na uzwelo olufanayo na ukuba ube lapha okungokuthi ukhona namuhla ubezoziphatha ncamashi njengoba enza ngenkathi lapha ngaphambili na noma ucabanga ukuthi emva kweminyaka ezikulungwane ezimbili usehlakaniphe ngokwedlulele kancane wahlakanipha ngokwedlulele kancane uyazi ukuthi lenziwa kanjani ibandla lehluke na futhi ungathi ubezofanele axolise ngalokho akwenza ebandleni lepentecostal kuqala ngakho umenza nje ibandla lepentecostal elehlukile lonyaka wokugcina na ngabe lowo bekungaba umqondo wakhe na hayi uma esenguye ubezoba nemibono efanayo futhi wayengunkulunkulu ngakho angeke aguquke unkulunkulu wayekukristu ebuyisana nezwe kuye uqobo ngakho beyoba nemibono efanayo nezimiso ezifanayo amandla afanayo nebandla efanayo unguye izolo lomuhla naphakade manje ngolunye usuku kwakukhona abanye abantu ababengakaze bambone badiyazela bangena emhlanganweni noma phezulu kuyokhonza ngepentecoste babezwile ngaye ngakho bafika kwenye yezinceku zakhe basebethi mnumzane sithanda ukubona ujesu futhi ngokucela lenceku yabavezela ujesu manje uma enguye izolo namuhla naphakade futhi uphakamise izandla zakho ukuthi ungathanda kumbona pho kungani singakwazi ukumbona na lowo ngumbuzo singekwazi ukumbona na uma esenguye pho kungani singena kumbona na uphakamise isandla sakho njengalawo magrebi ungathanda kumbona ngiphakamisa isandla sami ngiyathanda kumbona futhi ngiwethembisa ukuthi yoba nathi futhi akasoza sishiya nginani njalo kuze kube sekugcineni kokubhujiswa uhlala lapha onguye izolo namuhla naphakade khona-ke yini indaba na kungani singembone na manje uma ezongena phakathi kwethu kulobu busuku manje uma uyisihambi ungase ungakuqondi lokhu kodwa ngifuna wena ukuthi udonsele phansi amabhodi aseceleni futhi uhlale uthule umhlangano wonke futhi ulalelisise lawa mazwi izithembiso engizonifundela zona ezibhalwe lapha encwadini kuleli phepha ezivela ebhayibhelini futhi ngifuna ukunifundela ezinye izithembiso futhi ngithole ukuthi usaphila noma qha ukubona ukuthi inkolo yethu yobuKristu iyinkolo yeqiniso yini futhi uma ukucabanga kwethu kwepentecostal ngakho kuyiqiniso noma ngabe kuyiphutha ngisho ngiyakholelwa manje ngisho nakuwo wonke amaphutha alo ngisakhetha ukuthi libe yibandla manje hayi ngoba bengamapentecostal ipentecost aliyona inhlangano manje nina amabaptist nama-methodist kukhumbuleni lokho makatolika nama-presbyterian ngeke wahlela unkulunkulu omhlela unkulunkulu ipentecost yisehlakalo ama-methodist ama-baptist i-presbyterian amakatolika nabo bonke abasemukelayo manje bengihlala ngithi uma umuntu eyikatolika futhi uthembele ebandleni likatolika ukuthola insindiso ulahlekile futhi uma i-baptist futhi ethembele ebandleni le-baptist ukuthola insindiso ulahlekile uma i-pentecostal futhi ethembele ebandleni le-pentecostal ukuthola insindiso ulahlekile kodwa uma ikatolika futhi ethembele kujesu kristu usindisiwe ngokukholwa ukukholwa kwakhe uqobo uma eyibhaptisti noma ipentecostal futhi ebheke kujesu kristu ukuze athole insindiso ngokubani esindisiwe ngokukholwa nalokho ngomusa kankulunkulu kunjalo ukukholwa okungokwakho kujesu kristu yikho okukusindisayo manje uma lena kuyincwadi yakhe ngibe sibene ngcintiswane esikhathini esikeside sedlule nomfundisi wekatolika wezendlini yami ezobuza ukuthi ngayibhabhathiza yini intombazane ethile lapho isengane noma intombazanyana ecishe eneminyaka eyishumi nanhlanu ubudala yayizophinde ishade futhi iphinde ishade ikatolika futhi yona kwadingeka aphinde ayibhabhathize. Umbishopi wangibuza imibuzo ethile futhi wangibuza ukuthi ngibhabhathizile yini futhi ngayitshela umbhabhathizo wamakristu ngokuceliswa. Futhi wathi ibandla likatolika lalivame ukwenza lokho. Ngathi nini na? Ngakho wabuyela emuva wayesethi ngezinsuku zebhayibheli. Ngathi khona-ke uyasho ukuthi ibhayibheli linjalo ibandla likatolika laloba ibhayibheli na? Wathi uJesu Kristu wahlela ibandla likatolika wasebeka uPetro inhloko yalo nabapostoli abayishumi nambili futhi lelo kwakuyibandla lokuqala likatolika. Ngathi khona-ke uma lingenabhutha futhi lingaguquki kungani kube khona izinguquko eziningi kangaka ezenziwe na? Ngani unabesifazane abayizinkulungwane eziyishumi phandle lapha okhuleka kubo abantu abafile? Futhi munye phela umlamleli kwathi iBhayibheli phakathi kukaNkulunkulu nomuntu futhi lowo ngumuntu uKristu Jesu akukho oMaria noma lutho lunye. Ngiyabo ngathi kungani? Wathi awu yabo mnumzane Branham asifanele ukuphikisana ngezwi. Ngathi angiphikisani ngezwi ngiyakubuza nje ngathi nginethu Babylon kaHislop nginemilando yakudala kakhulu engingayithola nansi nesifadazi emkhandlu waseNaisiya umkhandlu wangaphambi kweNaisiya nakho konke khona lapha ekutadishini kwami. Ngikhombise noma ikuphi lapho kwakukhona ibandla elikatolika kwaze kwaba ngu-305 ngikhombise lapho lalikhona. Wathi xephuna umlando. Ngathi ngazi kanjani ukuthi kwakukhona uGeorge Washington lapha kuphela ngokomlando na? Ngibonisa ukuthile okuhlukile. Yabo futhi ngathi kunjalo impela uNkulunkulu akazange alihlele ibandla futhi akuzange kube yicebo likaNkulunkulu kulenza. Isonto elingumama wezinhlangano yikatolika futhi bonke abanye baphuma kulezo zinhlangano ngokwesambulo seshumi lesikhombisa kunjalo impela ukuphilisa ubudlelwano sonke simunye Pentecost njengeMethodist, Baptist, iCatholic, iPresbyterian noma ubani othandayo makeze aphuze emithonjeni yamanzi okuphilwa ngesihle kulungile. Manje uma uJesu eyi manje angikhulumi ngokumelene nalezi zinhlangano kodwa lapho udeba uthango oluncane nxa zonke njengento encane engake ngayibona ngesinye isikhathi inkawu encane ihlezi phezulu esihlahleni futhi yathi yabuka ngale kwezinye izinkawu ezincane yathi uyazi basitshela ukuthi basitshela noma bakusho ezansi lapho ukuthi bavela kithi wathi akakukholwanga lokho. Wathi bengingabiyela isihlahla sami ngothango lapha ukuze inkawu engikanye nayo ingakwazi ukuza ngapha izolanda ukhukhunathi lapho ibiwufune na? Bengingasho yini ukuthi yimi ngedwa inkawu ekhona ezihlahleni na? Awu wathi uma kunjalo khona-ke uhlanga lwezinkawu luyile lokho ngokuthi awu lokho kuthi akube yikho nakho ya. Lapho sizama ukubiyela okuthile uNkulunkulu akakubiyeli ubhidliza uthango wadiliza udonga oluphakathi oluhlukanisayo futhi konke kuKristu Jesu umoya ongcwele ngowethu sonke ukuze sonke sibone inkazimulo kaNkulunkulu. Kuye yonke imihlangano yami angikaze ngimbone ethi awu lo mfo uyi-Presbyterian ngakho ngeke akutshele ukuphulukiswa futhi lolo yi-Baptist ngakho akakwazi ukuphulukiswa. Akaphulukisi abantu ngaleyo ndlela kusesisekelweni sokukholwa kwabo hhayi ihlelo labo kulungile. Manje uma inguyezola namuhla naphakade ibandla likatolika belingathi impela siyakukholwa lokho ebandleni lethu. I-Baptist biyothi siyakukholwa lokho ebandleni lethu. Amakatolika athi siyakukholwa kulelo bandla. Manje uma bengizokwesekela lenkulumo phezu kwe-Baptist ibandla engiphuma kulo, uma bengizokwesekela phezu kwe-Pentecost noma uma bengizokwesekela phezu kwenoma yiphi yezinhlangano ze-Pentecost sengingahle ngivele ngiyeke yilokho kuphela. Kodwa kunento eyodwa kuphela ongayenza, kufanele kube khona okulungile nokungalungile. Kuqiniswe impela awukwazi ukuthola okungalungile nokulungile ngesikhathi esifanayo. Sinedola mbumbulu ngoba lenziwa ngedola langempela. Manje uyini yini umehluko na? Sasizokwazi kanjani-ke na ibandla likatolika lithi siyinhlangano endala kunazo zonke? IPentecoste lathi ngani? Siqale emuva lapho phambi kwenhlangano. Kulungile, sizokwenza konke lokhu. IBaptist yathi saqala kuJohane, wayeyibaptist lokuqala ngisho nangaphambi kokuba uJesu afike enkundleni. Awu ubo ngaba nazo zonke izinhlobo zokuphikisana kodwa ake sikwehlise futhi sithole. Manje kuthiwani uma sehlele edolobheni ukuyo sizobheka uJesu ukuthi usenguye na besiyobona indoda iza imbethe ingubo ende njengoba wayeyigoga nalomcabango wesayensi ephathelene nengqondo wakho ukuthi waye nezinwele ezinde asinakho ukuqoshiwe kwalokho ukuthi wake waba nezinwele ezinde asazi kodwa ake sithe siyibonile indoda eyayifana nesithombe somdebi asidweba ngoJesu futhi wayenezibazi ezandleni zakhe izibazi ezinyaweni zakhe nezibazi zameva kanjalo kanjalo futhi kubukeke sengathi mhlawumbe isithombe sikaHoffman sakhe sasiyikhanda enamashumi amathathu nantathu noma mhlawumbe okungekho kunye njengokugqugquzelayo noma isithombe sithile esingeke sibe nguJesu ngoba ngizokutshela ukuthi kungani ngoba akekho umuntu oyobona uJesu emhlabeni esemzimbeni wenyama aze aqale aye enkazimulweni ngoba siyakusithwa ukumhlangabeza emoyeni kunjalo wathi ngezinsuku zokugcina kuyoba khona uKristu bamanga naye yonke into ithi beka usehlane ekamelweni eliyimfihlo ningakukholwa kodwa ulapha ngesimo sikaMoya ongcwele nomoya wawukuKristu uzokwenza izinto ezifanayo yazenza ngoba kungukuphila okufanayo uma ufaka kuphila komvini wamagilebhisi emvinini wokukhamba ubuyothela izithelo zamagilebhisi uma ufaka kuphila kwesihlahla samapentshisi emthombeni ubuyothela amapentshisi niyabo impela ngoba ukuphila okukuso kuyakhiqiza futhi ukuphila kusebandleni likaJesu Kristu kuzothela imisebenzi nezimpawu zikaJesu Kristu nebandla lingumuntu ngamunye uNkulunkulu usebenzelana no-Israyeli njengesizwe kodwa abezizwe njengabantu ngabanye manje niyakuthola na niyabo umuntu ngamunye isizwe siyakusindiswa lapho uIsrayeli fika sizozalwa ngobusuku obubodwa lapho uIsrayeli ezoza kuNkulunkulu ngesikhathi esisodwa kodwa manje ke lapho abezizwe kungumuntu ngamunye abantu ubakhiphile kwabezizwe ngenxa yegama lakhe akha umlobokazi wakhe manje besingenze njani ke kulobu busuku uma besifuna ukuthola ukuthi ukuliphi ibandla na uma bengifuna ukubona ukuthi usebandleni lePentecostal uma bengifuna ukubona usebandleni leBaptist noma ibandla eliyiKatolika inhlangano endala kunezo zonke noma yipi enginga iluthela lokho kuseduze kweKatolika noWesley uyeza ngokulandelayo futhi kwehle kanjalo uma bengingaya ngane ngibheke lawo mabandla bengizobhekani na umuntu obe ngabukeka njengaye na qhabo angahle abe maningi amadoda abukeka njengaye impela nje bengizobhekani na konake bengiyobheka indoda yayinokuphila kuyo bengizobheka ibandla ebelinomoya ophakathi kwabo njengomoya wakhe nebo bengiyobheka ukubona imisebenzi yakhe
that believeth on me
wathi okholwa yimi Johana ngcwele weshuminane ishuminambili okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uya kuyenza
is that right then we had said
ngabe kunjalo na khona ke jina wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uya kuyenza manje niyathola ekuhumusheni lapho kwathi emikhulu kunale uya kuyenza uya kodwa empeleni ukuhumusha okuyikho okuvela kukho ngokuthi ngine emphatic dialogue futhi ithi okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uya kuyenza futhi eminingi kunale uya kuyenza haye emikhulu ngoba akukho okukhulu bengakwenza wabusa abafileyo waphulukisa abagulayo wamisa imvelo akukho okungaba kukhulu kodwa hayi ngequality kodwa ngobuningi angaba mkhulu ngoba khona ke yena uNkulunkulu waye kumuntu oyedwa uKristu Jesu kuye kwahlela ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba manje ke kathi leyo ntike yomlilo yehla ngePentecost niyaqaphela izinkotha zomlilo zahlala phezulu kwalowona lowo wabo ngaphambi kokuba baqale ukukhuluma ngezilimi kwakukhona izinkotha kwathazo umlilo lowo kwakunguNkulunkulu ezihlukanisa noqobo entsikini yomlilo engena kwilungu ngalinye lebandla lakhe uNkulunkulu ezihlukanisa ukuze abe khona emhlabeni jikelele yonke indawo ngesikhathi sisodwa khona manje imihlangano yokuphulukisa iyahamba eAfrika izinyonga ziyahamba izimpumputhe ziyabona emhlabeni wonke ibandla lomhlaba jikelele lenkosi uJesu Kristu kumuntu ngamunye amadoda aphilayo namkhonzayo uNkulunkulu wazehlukanisa futhi wazibeka phakathi lolo sogoni ukwazi ukuthi mina ngikubaba nobaba ukimi mina ngikini nani ngikimi niyabona yabo ngizoba kusesikashana izwe ucosmos lapho inqubo yomhlaba ngeke lisangibona lokho nina ibandla niyakungibona ngokuba ngiyisabizana somuntu ngiyoba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe kunjalo ngizoba nani niyabo ibandla lomhlaba jikelele lenkosi Jesu Kristu ngizoba nani imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza manje ake sicabange umzuzu nje manje ukuthi wenzani ngalo nkathi ake sibone ukuthi hlobolunile imisebenzi ayiyenza nokuthi wazazisa kanjani loqobo manje sithatha isibonelo wayibizwa ngomesiya futhi umesiya usho ukuthi ocwetshiweyo uKristu wayetshenjisiwe kusukela ensimini yaseedeni emuva kuGenesis manje sibuyele emuva futhi sithole manje sifunda kulobubusuku kuJohane ongcwele weshumi nambili asibuyele emuva kuJohane ongcwele wokuqala bese ke sizothola ukuthi yini futhi uma singathola lokho ayeyikho nokuthi wayengowaliphi ibandla ukuthi waya kuyiphi inhlangano khona ke uma kuyinhlangano yethu singagciliseka ngakho futhi sizothola lokho ayeyikho nokuthi wayeyini ngalokathi lokuthi wenzani ngalokathi ufanele abe yinto efanayo futhi enze into efanayo namhlanje ngoba wathi uyokwenza ngabe lokho bekunganelisa ibandla na awu manje ake sibuyele emuva futhi sithole manje ngizocaphuna futhi nifunde lapho niya ekhaya thathani lezi zahluko njengoba ngibhekisela kuzo lapha bese kujike lapho sesiyesa besizoba nenkonzo yokuphulukisa khona lapho siloku ziqophoza nje kusukela kuGenesise kuya esambuleni ukukhombisa ukuthi leli iqiniso manje ningahle nibe nemibono yenu yonke elungisiwe kanjalo labafarisi ngalokho mesiya ayeyokwenza lapho efika kodwa ufika ngokwehluka kancane noko ufika ngakho impela kwashiwo imibhalo ngendlela yena bona imibhalo yathi uyofika manje ake simqaphele umzuzu nje siyathola emva kokuzalwa kwakhe kuze kufike iminyakeni ngamashumi amathathu ubudala umzala wakhe wesibili uJohane wayebhaphathiza ehlane futhi Jesu wehla futhi wabhaphathizwa futhi amazulu avuleka futhi wabona umoya kaNkulunkulu wehla njengejoba futhi wahamba wangena ehlane futhi walingwa ngakho izinsuku ezingamashumi amane zikaDevil wabuye nenkonzo yakhe futhi into yokuqala aqala kuyenza siyathola lapha kuJohane wokuqala waqala ku hamba ipholisa abantu abagulayo futhi ke kwakukhona indoda igama layo linguAndrea iyayikholwe kuye ake simthathe nje isikhashana ake sithathe manje ukuthi wazazisa kanjani loqobo njengomesiya manje kubulana ukuthi uNkulunkulu njalo unikeza izibonakaliso nezimangaliso bangaka abakukholwayo lokho na manje ethesementeni lidala manje lalilisisani vele uBeva ngeke kuthathe isikhathi side uma singanenza nibone umlayezo nina ngeke kube khona umuntu lapha uhamba ngesihlalo esinomsondo ngeke kube khona umuntu ogulayo kulesi sakhiwo imizuzwini ngamashumi amane kusuka manje uma uzolalela futhi ukubambisise manje ake sivele sikufakazise yilokho iBhayibheli lakusho fakazisani zonke izinto manje uma enza isithembiso uzofanele sigcine isithembiso futhi uNkulunkulu eTestamenteni lidala uma umprofeti eprofetha noma umphupho ephupha iphupho indlela abathola ngayo ukuthi lokho kwakuyiqiniso noma ka behlela kuyurimi tumimi abelusi nokunye nokunye uyazi ngalokho isifikelo sisifuba sikaRoni wayena matshe ayishumi nambili amatshe okuzalwa okhogo yayilenge sigcotsheni sethempeli futhi lapho umprofeti eqala kuprofetha noma umphuphe elandisa iphupho kule ndaba yokuthi kuzwakala kweqiniso kanjani uma kungabonisa ngalokho kubanika okuhlangene phakathi lapho okungaphezu kwemvelo kwakungasebenzi ngakho bawala umlayezo angikatshela ukuthi kuzwakala kubuhle kangaka kanani ukuthi uhlangana kanjani nesayense ezenkolo kaDokotela Sibanibani noma uhlangana kanjani nelibandla noma leyo nhlangano bakulahla ngoba akungaphezu kwemvelo akusebenzanga amen ngiqala ukuzizwa ngikholwa yabo mnumzane lapho uNkulunkulu ongaphezu kwemvelo ekhona kuzoba nezinto ezingaphezu kwemvelo ezenzekayo awukwazi ukugwema kufanele kube ngalo ndlela nje manje qaphelani manje ngenkathi lobobu priest buphela bupriest buka Aaron khona ke leyo urimi tumimi yasuswa kodwa uNkulunkulu nenye urimi tumimi ukuyizwi lakhe iBhayibheli manje uma uNkulunkulu enza isithembiso ebhayibhelini bese kuthi ke uma usemukela leso isithembiso singaphezu kwemvelo sizokwenza ukubonakaliswa okungaphezu kwemvelo ngoba uNkulunkulu uzoluqinisekisa izwi lakhe nakanjani uma lingakwenzi khona-ke akusile izwi likaNkulunkulu uma kungesilo khona-ke uma ukukholwa kwethu kungekukhulu ngokwanele ungakuphiki uma uNkulunkulu enzile isithembiso yithi kunjalo kodwa anginakho ukukholwa okwanele kokukwenza vumela omunye umfo akwenze uma ngingenakho ukukholwa okwenele ukuqala ukuhamba njengoba kwenza uyinoki ngithathe uhambo olwentambama futhi ngiye ekhaya noNkulunkulu ngisoze ngame endleleni yomunye umuntu onokukholwa okwanele kokukwenza ngiyothi akadingise uNkulunkulu ngalowo mfo wethu wahamba waqhubeka ngo waphuma emhlabeni ngiyabonga njengalokho angikwazi ukukwenza kodwa yena ngicabanga ukuthi ukwenzile ngiyabo ngiyakukholwa lokho futhi angifuni ukuma endleleni yanoma yimuphi umuntu onokukholwa ukwenza izwi likaNkulunkulu liqiniswe manje kuzofanele kuvele ezwini manje-ke kathi ujesu efika weza kwabakhe uqobo amajuda manje sitshela ukuthi wayenesibonakaliso sikamesiya esasimlandela ujohane wafakaza ngakho futhi kwakubukeka sengathi ijuba ukukhanya kwehla kuvele ezulwini wakuqaphela manje-ke kathi lokho kukhanya noma ijuba kungene endodaneni yomuntu siyaqaphela ukuthi kwenzekani u-andreya ake siqale ngaye thina manje kujohane ngcwele wokuqala isahluko sokuqala ngiphakathi sitshela ukuthi u-andreya kwathi nje esekholwe enkosini ujesu kristu uyahamba eyolanda usimoni petro igama lakhe kwakungusimoni ngaleso sikhathi futhi wathi kusimoni manje ufanele uze uzobona asibhobokele engxoxweni yabo bobabili bangabadobi ngiyambona usimoni mhlawumbe omdala kwababili wahlala phansi eceleni komkhumbi wayesethi andreya manje uyazi ukuthi sobabili singabafarisi ngoba silandela ubaba wethu omdala umfarisi futhi ngiyakhumbula andreya ngaphambi kokuba ubaba shone ngisengumfana omncane ngolinye usuku emva kokuba sidobe echibini usuku lonke egolokonqo siyangena futhi ubaba wayekhuleke kanzima ukuthi athole inhlanzi futhi khona kanye ngehora lokugcina sabamba izinhlanzi okokudla kwethu ngakusasa o ngiyabona ukuthi umama uhlala kanjani eguqe ngamadolo akhe ekhuleka samethemba kanjani uNkulunkulu ukuthi asisize oyimpela mfowethu Simoni ngikukhumbula kahle lokho ngiyakhumbula Simoni ubaba wathi kimi ngelinye ilanga engiphulula izinwele ziya emuva ngase ngibeka izandla zami phezu kwezinwele zakhe ezimpunga futhi wathi Simoni ndodana yami bengilokhu ngifuna ukuphila ukuze ngibone usuku lapho umkhululi wethu umesiya eyofika khona kodwa sengiyaguga manje ngakho ngicabanga ukuthi ngeke ngisakwazi ukumbona Simoni kodwa wena ungumfana omncane akungabazeki ukuthi uzombona ngosuku lwakho manje kuzoba nokudideka okuyinqwaba kuhlala kunjalo Simoni ngaphambi nje kokuba okungaphezu kwemvelo kwenzeke kuzoba nezinto eziyinqwaba ezingamanga ezizokwenzeka kodwa ngifuna ukhumbule lokhu Simoni ukuthi lapho umesiya efika umesiya uza kuba nesibonakaliso sikamesiya futhi uyomazi ngesibonakaliso washo njalo umose ngokuba umose wathi phakathi ngale sahlukeni sikadeuteronomi sithola lokhu ukuthi yathi inkosi deuteronomi weshumi nesishiyagalombili ishumi nantlanu uma nifuna kukubhala phansi ukuze nikufunde finde sonke isahluko wehle ukuthi inkosi unkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi onjengami kuyokwenzeka ukuthi ongasoze amuzwe lo mprofethi uyonqunywa phakathi kwabantu niyabo manje wathi manje khumbula Simoni kungase kube khona izikhulumi ezinamandla zivukayo kungase kube khona amadoda amakhulu azovuka kodwa yakhumbulani njengamajuda siyazi ukuthi uNkulunkulu usithumelela umprofethi umesiya umprofethi futhi sizathi manje sesibe neminyaka engamakhulumane manje kusukela kumalakhe asikaze sibe nabo baprofethi kodwa lapho umesiya efika uyoba ngunkulunkulu mprofethi sizomazi ngalokho manje ungakukhohlwa lokho Simoni manje uthi andreya ungase uthi lena indoda enkulu iyakwazi ukubamba abantu bengaphansi kwelumbo kodwa kimi ifanele abe ngumprofethi ngoba umesiya futhi ngikuzwile ukhuluma ngaleyo ndoda ehlane nokunye nokunye Johane yena mhlawumbe wayengumprofethi naye angazi kodwa lo mesiya uzoba ngunkulunkulu umprofethi uzoba umprofethi nangaphezulu uzoba ngaphezu komprofethi uzoba umprofethi nangaphezulu ngizohamba nawe ngelinye ilanga Sengiyabona ngeso lengqondo ngibona uAndrea ngaleso sikhathi iyangale enkonzweni ukuyoza uJesus Nazaretha bese kefika ekhaya futhi wamtshela izinto ezithile ezenzekile ngakho ngakusasa mhlawumbe uSimoni wanquma ukuthi uyohamba futhi niyakumbula wanikwa izihluthulelo uSimoni wanikezwa kamuva waye indoda engazilutho akaphumanga kunoma yimapi amakolishi ezinkolo noma yiziphi izikole zabo zeBhayibheli wayengakwazi ngishona kusayina igama lakhe uqobo Simon Petro iBhayibheli lathi wayeyikho kokubili engazi futhi engafundile kodwa baqaphela ukuthi wayekade noJesu manje leyo yinto esemqoka lelo yiPentecost eliqiniso niyabo manje sitshela ukuthi wehla futhi mhlawumbe wenyuka noAndrea nesixuku esikhulu sabantu ngazonke futhi kwathi nje lapho efika emehlweni enkosi uJesu ezibuza ukuthi ngabe wayengumesiya yini manje sizotshela ukuthi umesiya wayeyini kuthi wathi nje engangene bukhoneni buka Mesiya wambuka wayesethi igama lakho unguSimoni futhi uyindodana kaJona oyi lokho wakwenele kuye abusiko kuphela ukuthi wayengazi ukuthi wayengubani wayazi lowo baba umdala umisaba yonkulunkulu wayemtshela ukuthi wayeyoba yini lokho kwakuxazulule engwena phakade lowo kwakungumesiya yebo umnumzane uma lowo bekungumesiya izolo ezazisa kwabakhe uqobo lowo ngumesiya namhlanje ezazisa kwabakhe uqobo kubula kwabakhe uqobo sizofika kulokho emzuzwini manje kwakuyini na kwakukhona abaningi ababemi lapho mhlawumbe ababengakuqondi lokho kodwa uSimoni wayekwazi ngokuba wayebheke lolo hlobo lomuntu wayeholwa ngumoya wayazi ngombhalo ukuthi lowo kwakungumesiya impela akamazanga kuphela kodwa wamazi uyise futhi wabiza amagama abo bobabili futhi nakho kwakumindoda lapho igama layo linguFilipu noFilipu wathi awusho ilokho-ke ngiyazi ukuthi lowo ngumesiya futhi wazungeza igquma wahamba amamayela 15 ezungeza igquma kutshela umngane ozomtshela ngakho kukhona enye into lapho uthola umbono kaKristu ngempela awukwazi ukuhlala uthule ufanele utshele umuntu othile ngakho ukuthinta kwakhe nje futhi kwenza umphefumulo wakho uvuthe amalangabi ngifanele ngithole nginomngane ogama lakhe lingudadanayeli uyindoda enkulu uyisifundiso esihle washo wazungeza intaba mhlawumbe kwasekuhwalala lapho engena ungongoza emnyango nonkosikazi Natanayeli weza emnyango awu uma kungeyena umngane wethu Filipu ubu Natanayeli na ushaya umoya uphumele engadini yezithelo waphuma waye engadini yezithelo futhi wathola phande lapho ngaphansi komkhiwane wathola uNatanayeli ephansi ngamadela akhe mhlasimbe ethi o nkosi nkulunkulu wasethembisa kukhululwa sikubhekile kade sikulindile uyokwenza nini o nkosi nkulunkulu na ngilindele leso sithembiso osinikayo asukume azithintuthe izintulu izingubo zakhe kanjalo futhi waphenduka futhi ubani wayemi lapha ngaphandle kukaFilipu wathi akungabazeki Filipu mngane wami futhi ngaphambi kokuthi asho noma yini uhamba kanjani ngabe izihlahlazi kahle na wayenomlayezo ophuthumayo into yangokoqobo wathi woze ubone ukuthi bani esimfumene khona ngo esikhonkosini woze ubone ukuthi ngubani esimfumene uJesu waseNazaretha ndodana kaJosefa ungumesiya ngiyazi ungumesiya manje ngiyambona uNatanayeli ethi manje Filipu manje ngiyazazi izifundo zeBhayibheli eziningi esibe nazo ukufunda esikoleni kuningi okuhle esibe nakho ndawonye futhi siyazi mina nawe siyazi manje kwenzekeni Filipu na ingabe uyende olejulile kugcineni ndawo na awu kwenzekeni kuwe Filipu na manje ungezi ungitshela ukuthi lo Mesiya angake aphume eNazaretha manje siyazi sizwile inkulumo yokugcina kaKhayifase ukuthi ngolunye usuku uMesiya wayeyofika futhi mhlawumbe wayeyohlala cababa njengendiza niyazi khona ngqo phandle ematendeni ethempeli uyoza enhlanganweni yethu ngoba inkulu kunazo zonke khona ezweni futhi wayezofika kahle futhi uma engeziko kwethu ngeke sikukholwe ngeke sihlanganise lutho nakho ngeke sibambisane nabanye babo qhabo kukhona uzoza kithi yithina futhi uzophumela lapho futhi uyokubukela kuKhayifase Kristu uNkulunkulu uBishop wethu futhi athi ngingumesiya ngize manje ukuzothatha izintambo ngokuqinisekile ileyo ndlela okuzokwenzeka ngayo lowo mbono awukaze usuke kubantu kunjalo kodwa uyazi uthini uNkulunkulu wenza izinto ngendlela afuna ukuzenza ngayo ngokuvamile ukwenza ngokuphambene nendlela sonke esilungiselwe ukukwemukela ngayo ukuze akwazi awu uzifihlile emehlweni yabahlakani ileyo nabantu kuqonda futhi wazembula ezinganeni ezizozithoba futhi zifunde kuye manje masinyi yabhekisisane ukuthi kwenzekeni kodwa ngiyamuzwa uPhilipu eya kuye nokuthile kuhle hayi amazwi athile ayewashilo kodwa okuthize ayekwenzile manje ngiyamuzwa ethi Nathaneyeli uyisifundiswa sombhalo yabo mnumzane uzoba ngumuntu onjani uMesiya na ngani uMesiya uzoba ngumprofeti Yebo Nkosi iqiniso lelo ngoba uMose wasitshela umholi wethu waye nguye noma amazwi akhe esithembele kuwo futhi sifanele sithembele kuwo kwaze kwafika umprofethi futhi wayezoba nguMesiya futhi wayezobonisa isibonakaliso sikaMesiya yebo awu lo Jesu waseNazaretha engikhuluma ngaye uyakhumbula lowo mntu omdala ezansi lapho abambiza ngoSimoni uthenge izinhlanzi kusukela ngaleso sikhathi futhi akakwazanga ngishona ukusayina ireceipt yayo oyebo ngangimazi futhi ngangimazi kahle uyise awu ngolikiswe kumfowabo wamyise ezethabeleni lapho uJesu wayemikhona waqalaza wathi igama lakho unguSimoni uyindodana kaJona uyabazi bobabili futhi wakwenza lokho na yebo Banomtshelile ngakho na akekho uSimoni usanda kukhushulwa nguAndrea umfowabo wonyukela lapho uyazi bekungekho kungima ngazi kodwa ubeze ukutshela ukuthi ungubani lapho ufika lapho hawa ngazi ngalokho manje ngifanele ngibone niyazi ngibe yindide esikhathi eside ngakho ngizofanele ngibone ngalokho futhi into yokuqala niyazi ngosuku lulandelayo lapho bekhuphuka awu bangahle kuba beze ngomugqo omkhuleko noma bangahle kuba beza ezethabeleni yangazi ebeleni kwathi nje uJesu embone kokuqala uJesu wamqalaza wathi eka umIsrayeli kungekho nkohliso kuye lokho kwamkhipha isitashe lokho wathi manje mhlawumbe abanye babo bamajuze uthi awu namuhla bazothi ngani impela ubeyokwazi ukuthi waye yilokho ngoba indlela ayegqoke ngayo wayengumIsrayeli qabo bonke abasempumalanga bagqoka ngokufanayo wayengaba umArabu wayengaba ngumGreki impela bonke babemnyama babegqoke igla babenentshebe nemishiqulo yamadoda nezingubo ngokufanayo yena wathi bheka umIsrayeli kungekho nkohliso kuye Oh, kwavele kwamphatha kabi kakhulu wathi rabi wake wangibone nini na wathi ngaphambi kokuba uPhilipu akubize ngenkathi ungaphansi kwesihlahla ngakubona laleleni rabi wena uyindodana kaNkulunkulu wena uyinkosi yakwa-Israyeli yabo ezazisa yena uqobo kwabakhe uqobo manje kwakukhona labo ababemiduze ababezibiza ngabakhe uqobo umunye wabo wema ngakuye futhi wathi uyazi kuthini ngifanele nginikeze impendulo emabandleni ethu akazange eze enhlanganweni yethu ngakho sizolitshelani ibandla ngakho lapho ubona sifanele sisho kuthize ngoba kukhona okwenziwayo ngakho thina sizolitshelani ibandla lethu na umunye wabo wathi ngizokutshela umkhandlo befundisi omncane ngale khoneni uthe ukuka devil kunjalo impela kodwa abakwazanga ukumfihlela khona waphenduka ebona imicabango ngoyabo wathi usho lokho ngokumelene nami indoda nomuntu ngizokuthethelela ngakho kodwa manje ukuhlephula lelizwe kodwa ngolungisuku umoya ongcwele uzofika wenze into efanayo izwi elilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kulelizwe nasezweni elizayo Isona singena kuthethelelwa ukubiza umoya kaNkulunkulu owenza imisebenzi yobumesiya njengoba ayeyenza umoya ongcolileyo njengombhuli wathi ungubenza bhule umbhuli ufunda izingqondo zabo unokufunda ingqondo ukufunda kwengqondo ngokomqondo futhi uyakwazi ukufunda izingqondo zabo ilokho akwenzayo babengena kusho ukuthi wayengakwenzi ngoba kwakunjalo khona lapho phambi kwabantu amadoda ayemiselwe ukuphila oh nkulunkulu igama labo alinakufa namuhla basenkazimulweni kanye noKristu bakuqonda ukuthi kungumesiya wathi wena unguKristu ndedana kaNkulunkulu ophilayo inkosi kaIsrayeli Wathi ngoba nginitshelile lokho niyakholwa na khona ke wozani nihambe kanye nami nizobona okukhulu kunalokho kodwa ngoba wayekholwa manje uma leso bekuyisibonakaliso sika Mesiya izolo futhi ungumesiya ofanayo namhlanje kuzofanele kube into efanayo namuhla njengoba bekunjalo izolo uzazisa kanjalo ke ebandleni lakhe manje izintathu kuphela izinhlangaza abantu emhlabeni labonga abantu bakahamu Shem noJafethe nangalolo suku olwaluthatha njengomJuda wezizwe nomSamaria manje bezizwe thina ama-Anglo-Saxon sasingabahedeni ngalezo zinsuku sasikhonza izithixo amaRoma nokunye nokunye siphethe izagila emihlani yethu futhi sasingambhekile uMesiya futhi kumbulani uMesiya uyeza kuphela futhi azibonakalise kulabo bambhekile isizathu sokuthi singaziboni lezi zinto namuhla asizibhekile sibheke emabandleni ethu amahlelo ethu izakhiwo zethu ezinkulu ukuthi sikhula kangakanani sosamehle akho kulokho beka kuMesiya sisesikhathini sokuphela manje qaphelani ukuthi kwenzekeni bese-ke sithele ukuthi wafika manje kukhona wenza wazazisa ngaleyo ndlela yena uqobo kumajuda manje sizothatha siphenye amakhasi ambalwa kujohane ngcwele isahluko sesine wayeye eJericho uma noma ungubani oke waba sePalestine kungezansi ngaphansi kweJerusalema kulapho ayesendleleni yakhe khona kodwa wayenesidingo wadlula ngeSamaria wenyukela entabeni angazi kungani manje kujohane ngcwele wesihlanu ishumi lesishiyagalolunye uzofunda lokhu ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kodwa lokho ebone ubaba ekwenza niyabo wayengumprofethi ingxenye yakhe yomprofethi manje ungaphezu komprofethi ningacabanga ukuthi ngiyamvumela umprofethi angikwenzi ngizwe udedewethu uFlorence ecule esikhashane nesedlule ngiyathanda ngaye ngobunye ubusuku ezansi lapha ukucula phansi enkazimulweni yakhe ngiyalithanda lelo culo liveza ubuNkulunkulu obuphakeme bukaJesu Kristu ngezinsuku lapho bezama ukumenza umprofethi nje wayengunkulunkulu umprofethi wayengaphezu komprofethi wayengunkulunkulu ebonakalisiwe kodwa isibonakaliso sakhe sikaMesiya sasingumprofethi manje sithele ukuthi lapho simbona lapho emi lapho bese ekhuphukele eSamaria manje amaSamaria nawo ayeyingxenye yomJuda nowezizwe owayekhonza uNkulunkulu manje sithele ukuthi wenyukela lapho futhi kwakungaba ngeleshumi nanye noma ngeleshumi nambili ngqo wathi uma bafundi bakhe ukuba bayothenga umphako ukudla wehlela eSamaria wahlala phansi emthonjeni mhlawumbe indawo ebonakala kuyo yonke indawo into ethile efanayo nalesithombe esihle emuva lapha ehlezi lapha ya emthonjeni uma wake waba seSamaria futhi uqaphela umthombo womphakathi womuzi lapho usekhona futhi kwakungaba ihora leshumi nanye emini kukhona usifazane wayezokha amanzi ake sicabange ukuthi wayemuhle njengamanye amanenekazi yanamuhla kuphela kwakwehluke kancane khona sithole ukuthi yena ya ngangicabanga ngaye ngizoba nemenzi abe nezinto lezinde bengicabanga ngalowo usifazane wageza izinyawo zikajesu neyazi ngezinyembezi zakhe wazisula ngezinwele zakhe wayezoba nesikhathi esinzima ubeyofanele ame ngekhanda lakhe namhlanje ukuze athole izinwele zanele zansi lapho kubasule ngazo izinyawo zakhe sebezigunde zonke ibhayibheli lathi ziludumo lwakhe ngakho uvele wanquma inkazimulo yakhe angazi ukuthi kungani mhlawumbe ubuke umuntu umumbe bephezulu lapha acabanga kakhulu ngaye enhle eHollywood kodwa nokho nizongibiza ngohlanya nizongibiza ngohlanya umanifona kodwa ngosuku lokwahlulela niyothola ukuthi ngoisho kanje inkosi kulungile ngumangalisi sinebandla lifayo elingafi kodwa elifile kunjalo umoya kaNkulunkulu udabukile futhi usuhambile kulo izindlela zethu zimdabukisile waqhela ukwehluka kwethu nokunganaki kuye yilokho okwenzile angifuni ukunilimaza angizile lapho ukunilimaza ngilapha ukuzonivusa uNkulunkulu abenomusa siphe amandla nesibindi sokuhlala ezwini likaNkulunkulu sililethe kungakhathaleki ukuthi lichaza ukuthini ukuthi lithini sithatha befundise ukuze singenise imali ukuba baxegise ukuphatha izingubo ezinkulu zikamabona kude nezinto ezinjalo ukuxegisa nabantu hayi mina ngingamane ngilale ngesisu sami futhi ngiphuza amanzi egatsha futhi ngidla amakhekhe omile kasoda futhi ngishumayele iqiniso kunokuba ngime lapho phambi kwebandla ngosuku lokwahlulela futhi ngilahle kanye nabo umbuso wami usiwo walelizwe ingcebo yami ayikho kulelizwe ingcebo yami isezulwini futhi intshisekelo yami ingabantu bakaNkulunkulu ibandla lakhe ungazifanisi nenkosikazi yomelusi othile noma inkosikazi yomfundisi othile noma inkosikazi yomvangeli zifanise neBhayibheli kunjalo namuhla sifanele sifanelane wesifazane angagqoka ingubo ethile eya esontweni noma alungise izinwele ngendlela ethile futhi wonke wesifazane ufuna ukugqoka into efanayo wenze okufanayo kubo bobubili ubulili angenendaba noma ngabe ijazi lami liyafanelana nebhulukwe lami noma uthayi wami uya fanelana nehembe lami ngifuna isipiliyoni sami sifanelane neBhayibheli likaNkulunkulu yelolo hlobo lokufanelana esiludingayo namuhla ibuselele yalolo hlobo lokufanelana nomoya kaJesu Kristu ophila phakathi kwethu lokho ngokuthi abakwazi ukuxubana ndawonye njengoba benza phezulu lapha eLos Angeles nangalapha abakwazi ukuxubana ndawonye awukwazi ukuhlukanisa umunye komunye manje bonke bayafana ngalezo zinsuku kwakwehlukile uma usifazane wayemubi wayephawulwa kabi wayehlala nahambisana nabo akazange yazihlanganise nabo bonke abanye manje kufana nje nokuthatha iqanda uhambe ukha phakathi kwalo livele libe phuzi yonke into niyabo ngakho yilokho kuyikho manje beka bengifunda lapha lapho iprova bahlanekezela njalo esizweni nase Los Angeles ukuthi kukanjani okubikabi ubukhula kwakho kucishe kube ngamaphesenti angamashumi amathathu enyakeni odlule okunje ngani yisodoma
may God shake the people here.
Oh kwangathi uNkulunkulu anganyakazisa abantu lapha umuzwa imvuselelo ndawo ezingakazisa ibandla lePentecostali libuyele emiqondweni yalo futhi likhafula umlilo phezu kwezethameli ukuze abantu baqondele lihora esiphila kulo behlezi belele njengoba kusobala iBhayibheli lathi bayokwenza ngiqakele awu nakho lapho khona manje lo wesifazane uyaphuma futhi yena mhlawumbe waphuma ngaleso sikhathi mhlawumbe wayephume ubusuku bonke futhi walala kwaze kwaba yileso sikhathi kodwa noma kunjalo waphuma nembiza wafaka izintambo ezincane ngaphansi namahuku amancane wase ehlisa isigwedlo ukuze athole amanzi futhi lapho esezokha amanzi akhe wezwa umuntu mumbe ethi sifazane ngiphuzise manje kumbulani ngumSamaria manje wakhombisa lesi sibonakaliso sikaMesiya kuma Juda manje nawo amaSamaria sifazane ngiphuzise wathi wabheka wayesethi kungani manje ngizokwenza ngikuhlaziye sinokwehlukana lapha akusile isiko kuwe ungumJuda ucele mina wesifazane waseSamaria into enjalo futhi wathi cishe wayehlezi lapho ukuthi wayengakabi neminyaka engamashumi amathathu nantathu ubudala kodwa umbhalo wathi uJohane ongcwele wesithupha wathi wayebukeka enamashumi amahlanu wathi awuyona indoda neminyaka engamashumi amahlanu ubudala futhi uthi umbonile uAbrahama wathi ngaphambi kokuba uAbrahama bekhona ngikhona kunjalo niyabo mhlawumbe umsebenzi wakhe wamephula kungenzeka ukuthi wayesempunga kancane noma ukuthize esahlezi lapho futhi wayempekile indoda ebukeka ineminyaka engabanga amashumi amahlanu imile incike eceleni kwalolodonga wathi akusilo isiko kini maJuda ukubuza thina amaSamaria wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi bukhuluma nobani ubuyocela mina ukubuzwayo wayenzani na manje uzofanele uthathe izwi lami lokho wayezama ukuxhumana nomoya wakhe uNkulunkulu wayemthumele ezansi lapho uNkulunkulu ngithumile kuleli bandla anginazi niyabo angazi noyedwa kini kodwa uNkulunkulu wayemthumele phezulu lapho wayenesidingo sokudlula ngase Samaria ngani babebheke uMesiya wayekwenzile uyakhuphuka futhi abakhombise ukuthi wayengumesiya ngakho wahlala lapho lo sifazane wathi wakhuluma naye wathi ukuze alandise wathi umthombo ujulile futhi awunalutho ongakho ngalo wathi obaba bethu babekhonza kule ntaba nokuyingini kunye futhi uthi eJerusalema nengxoxiswano yaqhubeka wayezamani enzani na thola ukuthi yayikuphi inkathazo yakhe manje lalelisisa manje thola ukuthi yayikuphi inkathazo yakhe manje kuyini na uMesiya uzozazisa kwabakhe uqobo eSamaria nebo kumaSamaria ukuthi wakwenza kanjani kumaJuda ufanele enze into efanayo kumaSamaria impela ufanele abize abakhe uqobo ngokufanayo niyakubula engikushilo izolo ebuso kona uma uNkulunkulu ake enze isinqumo sokwenza into ngendlela ethile ufanele akwenze ngaso sonke isikhathi ngendlela efanayo uma engakwenzanga wenze iphutha ngekathi ekwenza okokuqala niyabo awuniki omunye ucezo lwesinkwa sombila kanti omunye ucezo lwekhekhe kuyafana konke ncamashinje niyabo manje qaphelani ungongena siphelo uphelele unamandla onke kuyo yonke indawo manje sibonile lapho ukuthi lo msamaria manje uzozazisa kanjani yena uqobo kumsamaria na umbuzo ophakathi kwakhe nowesifazane futhi emva kokuba esembekile imizuzu embalwa ubaba wayemthumele phezulu lapho ngakho wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi angina ndoda wathi kunjalo usube nayo isihlanu naleyo ohlala nayo manje akuyona indoda yakho ngakho usho kahle ngiyasibona leso sihle sixheke sezinwele ezinkulu ezigoqene zehlele emahlombe yakhe namehle akhe amakhulu ansundu nezinyembezi zehle ezihlathini wathi nkosi ngiyabona ukuthi wena ungumprofethi kuhluke kangakanani kuleso sifebe nalabo bashumayeli wayazi kuningi ngunkulunkulu kunengxenye yabo kuhle kakhulu ngaleyo ndlela namuhla futhi kunjalo ya wathi mnumzane siyabona ukuthi wena ngumprofethi wathi siyazi thina mese thina masamaria siyazi ukuthi lapho mesiya efika lokho kuyoba isibonakaliso ayosenza ngakho ufanele ube ngumprofethi wakhe siyazi lapho mesiya efika uzositshela lezi zinto kodwa ungubani wena na oye akukaze kube khona kodwa oyedwa ongake asho lokho wathi nginguye okhuluma nawe wakuqonda lowo kwakungumesiya lowo ayefundiswe ukuthi uyeza wayazi ukuthi wayezoba ngumprofethi uNkulunkulu umprofethi ngakho wathi wawuyithembisa yakhe yamanzi noma wayibeka phansi noma ini futhi wagijimela emzini futhi bekani umlayezo wakhe wagijima wangena wathi wazani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile ingabe lesiya kuzona kanye isibonakaliso sikamesiya na ingabe lo kusuye yena kanye umesiya na mibhalo yethu isitshele yini ukuthi lapho efika lokho azokwenza na lephepheli lathi amadoda akulowo muzi amkholwa ukuthi ungumesiya ngenxa yobufakazi bowesifazane ayemtshele izinto ayezenzile ngabe lowo umbhalo na uJohane Mgcwele wesine manje ngiyabona ukuthi isikhathi sami sihamba ngakho ngizofanele ngiphuthume manje futhi ngibe nomugqa womkhuleko angifuni ukunigcina isikhathi eside kakhulu niyabo kodwa lena kube inkonzo yokugcina yokuphilisa ngokwazi kwami manje kuze kube yisonto ebusuku kodwa manje linda ake ngithole esinye esincane encane isando lapha ukunquma lesi siphikile lapha ukuze ngisenze sinamathele manje kwakukhona amaJuda wazazisa kanjani yena uqobo kumaJuda njengomesiya na ngokukhombisa ukuthi wayenguNkulunkulu umprofethi ngabe kunjalo na nonke nivumelana ngalokho na manje khumbulani abakhe uqobo amanye amaJuda avamile nje labo befundisi basendulo nabefundisi basesentweni beminga lapho beneDDD iPhD iLLD bemi lapho niyazi neziphika zabo ziphendukezelwe ukusho kanjalo nemishuqulo yamadoda nakho konke kanjalo bathi kufunda ingqondo ongakwenzi niyabo bheka ngalake bheka lapho avela khona uyini kwasekuqaleni na uvela kuziphi isikole na wakufunda kuphi lokhu na asinalo irekodi lakhe ngisho nokuyema ekolishi ethi ezenkolo ngakho ke uyazi ukuthi ngeke alunge akayena we-assemblies akayena we-onesi akayena we-church of god i-baptist i-presbyterian noma i-katolika asinawo umlando wakhe esezikoleni zethu ngiyazi ukuthi ngizwisa ubuhlungu kodwa umama wayevame ukungitshela sasiyizinganyane ezincane thina wena sasihlala simpofu kakhulu emuva lapho ezintabeni sasifanele sithathe isinkwa sombila niyazi futhi sithole amafutha akabhekeni sizothola futhi senze ukudla kombila futhi njalo ngomgqibelo wobusuku kwakuzodingeka sigeze kanye nethamo likakastawela ngakho silungiselela isonto ekuseni sibuyele esikoleni kwakukubi kakhulu ukudla kwethu sasitshela isifo sokudabuka kwesikhumba nakho konke imfino kathelibu nophizi ona mehla mnyama nesiko sombila netiligo amabele ilokho esakhuliswa ngakho kwakuzidingeka sithathe lo castor oil futhi umama wayevame ngizoqala ukukuthatha ngiyothi oh mama ngiyacela kuyangigulisa kakhulu futhi yothi uma kungakugulisi akukusizi ngalutho ngakho mhlawumbe lokhu kuzoshukumisa obokugayeka kokudla kwakho ndawo okuyokwenza ube muhle kahle futhi ubhule lokho kuzokwenza abantu bahlale imibhalo ngokuba iyiqiniso iyizwi likaNkulunkulu yiyo engenakuphosisa yiyo efakaza ngomesiya amen umi ngezwi lakhe amen angiyameneli mina kodwa u-amen usho ukuthi makube njalo ngikukholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi amazulu nomhlaba kuyodlula kodwa lelo zwi alisoze ledlula qaphelani lona wesifazane ngomsamariya umsamariya kwakufanele aqonde ukuthi wayengukristu manje kuthiwani ngabezizwe futhi Branham na ubashiya ngaphandle akukho neyodwa endawo embhalweni lapho ake enze khona leso sibonakaliso phambi kowezizwe yithole futhi ungibonise yona ayikho lapho qhabo nayikho lapho wabonisa isibonakaliso sakhe sobumesiya kulabo ababebheke umesiya o ngicela ukuqonde lokhu leyo yinto efanayo ayenzayo namuhla manje ngizokukhombisa ukuthi kungani manje qaphelani ngaphambi kokuba ahambe nokho waprofetha ngonyaka wabezizwe manje amajuda ayebe neminyaka ezinkulungwane ezine ukukholwa kumesiya namasamariya asemuva le ngesikhathi sikamose ngenkathi beganywa yilaba besifazane bakwamowabi kanjalo njalo futhi bahlukana futhi baba uhlanga ingcenye nokunye nokunye manje bonke babenayo yonke le minyaka bebheke uMesiya futhi kwakukhona weqiniso enhlizweni phakathi lapho manje bhekisani abakhe uqobo kusho kanye nami abakhe uqobo wazazisa yena kwabakhe uqobo manje bhekisani amaningi amajuda awamkholwanga ngoba nje babengamajuda lokho kwakungelutho kodwa yilabo ababenamagama abo encwadini yokuphila selokhu kwasekelwa izwe niyakhumbula ibhayibheli lasho ukuthi bonke umphimbi ukristu ngezinsuku zokugcina okwakuyizinhlangano zezinkolo ngizofika kulokho kuleli viki inkosi thanda noma ngevikelizayo niyabo kulungile futhi ngifakazise ukuthi ngumphimbi ukristu ibhayibheli lisho njalo kunjalo futhi wadukisa bonke abakhileyo emhlabeni abamagama abo ayengalotshwanga encwadini yokuphila yondlu ababuleweyo kusukela ekusekelweni komhlaba kwaba ngaleso sikhathi niyabo manje labo aba konke ubabangiphe khona inkathi edlule kuyo kuze kimi izimvo zami ziyalazi iphimbo lami hayi ngenxa yohlobo noma uhlanga kodwa izimvo zami ziyalazi iphimbo lami manje bhekisani manje wena uthi lokho ngubukhalvini angiyena umkhalvini manje ngikhona ukuthi ukuvikeleka kuhambisana nebandla kunjalo impela kodwa uma usebandleni uvikelekile ngakho kodwa ngabe usebandleni into elandelayo na manje yilokho-ke hhayi ngoba uthi njalo lokho akukubeki lapho manje kodwa qaphela mfowethu ngishiya leyo ndaba sibuyele kwesifazane ongumsamariya manje bhekisisani akusho lapho manje wathi ngani ngokuqinisekile siyazi ukuthi lowo ngumesiya uyokwenza leso sibonakaliso lapho efika manje ngaphambi kokuba uJesu ahambe encwadini kaLuka ongcwele wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu wake wakuzwa lokho na manje akesi okokuqala wathi ngesikhathi sikanowa wathi okukanowa ukudla ukuphuza kushada kwendiswa kodwa eSodoma manje ake sibheke manje kuhlala kunamazinga amathathu abantu babhekisise manje iSodoma lalimele impela amazinga amathathu abantu njengoba kwenzeka ngesikhathi sikanowa lapho umhlaba ubhujiswa ngamanzi manje eSodoma labhujiswa ngomlilo ngabe kunjalo na manje qaphelani kwakunamazinga amathathu abantu nezithunywa ezintathu manje u-Abrahama wayemele abakhe uqobo kushoni futhi abakhe uqobo Abraham and his uAbrahama lakhe babengaphandle kweSodoma futhi lona impela igama elithi ibandla lisho ababizelwe ngaphandle abahlukaniselwe lothi wathatha ukukhetha kwakhe nezinhlangano zakhe futhi wahlela lapho waba yimeya yedolobha nomkakhe wayengowayo yonke inhlangano yomphakathi futhi wayegqoka isitayela sase-Hollywood nokunye nokunye niyabona ukuthi kwenzekani kuye na usemi lapho njengensika kasawoti manje kodwa lapho wayefisa ukuba yi-Hollywood niyabo wayefuna ukufana nomhlaba wonke kepha usara wayengowesifazane omuhle kulabo bonke emhlabeni futhi wathatha ukukhetha kwakhe nomyeni wakhe futhi wahlala phandle lapho kwabampo bofu bezwe ukuze akhonze uNkulunkulu futhi abe indlela ifaye isithembiso yeke umehluko manje ke kathi izinto zihamba kanzima hayi izinto ezinkulu kakhulu ezinhle kodwa zihamba kanzima ngolinye isuku uAbraham wayehlezi emthunzini womuki futhi wabuka phandle lapho kufanele ukuthi kwakuphakathi kwasemini futhi wabona amadoda amathathu eza izintuli phezo kwezingubo zawo onke manje bamba leyo mibhalo emibili manje wawabona enothuli phezu kwezingubo zawo ase ekhuphuka uAbraham engowomoya futhi elindele ukubona leso sithembiso masinya wayengobizelwe ngaphandle wakuqonda kwakukhona into ethize engavamile ngalawo madoda wokusobala ukuthi ayengahle ukuba hathi sawubona mnumzane sizihambi sivelezweni langaphandle wahamba wawahlangabeza wathi wozani ngapha nihlale ngaphansi kwesihlahla ngingathanda ukukhuluma nani umzuzu nje ake ngilande amanzi amancane futhi ngigeze izinyawo zenu futhi ngininike ucezu lwesinkwa bese niqhubeka nendlela yenu hlalani phansi ingakho nize ngale ndlela uNkulunkulu nithumele ngale ndlela ukuze ngikwazi ukunenzela lokhu awu athi hamba makube njalo futhi ahamba ahlala phansi singathi ngiyambona engena ethi Sara emuva ethendeni wathi cova uflower omncane thola isisefo futhi uSefo ukhiphe ukudla okuncane lapha noma ukuthi eze futhi wenze amaqebelo engwane eziko futhi waphuma wafumana ethole elinonileyo walihlaba walinika inceku wathi lilungise futhi walilungisa lonke futhi waliletha phandle phambi kwakhe wahlala phansi manje bekusisani njengoba kwakunjalo sedoma kuzoba ngalendlela ngoba lesi yisikhathi sokusha uyakukholwa lokho na ungcono kukholwe lapho hydrogen namabhomu e-atom nemicibisholo nakho konke kunye kundiza nxa zonke ngakuwe kungcono kukholwe ngoba kuyeza qaphelani manje kwenzekeni na nakho okwenzeka izingelosi zahlala lapho kancinyana ezintathu zazo zazilokhu zibheke ngase sedoma ngemva kwesikhashana manje khumbulani ezimbili zazo zehlele sedoma bangaki abakwaziye lokho na ababili babo behlele sedoma futhi bashimayela uBilly Graham osimodeni nebo wehlele sedoma ngoba kwakukhona lothi wayesezansi lapho owayemele ikholwa elisivivi ikholwa elithiyeke emngceleni umfowethu wehlelo wayesezansi lapho esedoma nalo lonke izwe ibandla lakhe lalingelezwe nakho konke okunye kodwa wayesezansi lapho futhi bathumela uBilly Graham osimodeni ezansi futhi waba shimayeza kungekho zimangaliso kuphela wabashaya ngobumpumputhe futhi kushumayela evangeli kuyabashaya abangakholwa ngobumpumputhe siyakwazi lokho hayi uLoti washaywa ngobumpumputhe kodwa washaywa ngobumpumputhe njalo kodwa abanye bashaywa ngobumpumputhe manje kodwa manje siyabona ukuthi sibuloni lwesibonakaliso abalwenzile bashimayela evangeli ngendlela yokuthi kwaphuphuthekisa ikholo la ngempela wabiza uLoti ngaphambi kokuwa komlilo ngabe kunjalo na sikisisani lomvo wasala ngemuva isiphi sibonakaliso asinika ibandla abakhe uQobo lowo wasala wayengesiyo ingelozi kwakunguNkulunkulu iBhayibheli lathi kwakunguNkulunkulu uAbraham wambiza Elohim okhona ngokwamandla akhe usonhlavukazi NKOSI bekufanele aze nguye owayekhuluma naye uNkulunkulu umfundisi wathi kimi ngesikhathi wathi ngabe usho ukuthi lowo kwakunguJehova uNkulunkulu ngathi lowo kwakunguJehova uNkulunkulu ngathi uyehlileka nje ukuthela ukuthi mkhulu kangakanani senziwe ngani na izakhe eziyishumi lezithupha calcium potassium petroleum yokukhanya kwecosmic wavele wathatha isandla sigcwele wahamba woza lapha Gabriel ngena kuloko niyabo kuqhunyiswe eyodwa ngapha enye ingelosi kwaqhunyiswa wodwa wakhe uQobo ihlani ngo nidle inyama yethole niphuze obisi lwenkomo nidle isinkwa sombili futhi wanyamalala phambi kukaAbraham ngo niyabo awu lowo uNkulunkulu ongumnikazi wethu ngingahle ngingabi umlotha ogcwelisa ipuni noma kanjalo nani kodwa angakhuluma haleluya ngizophuma uzongibiza ngiyajabula ukuthi uyangazi futhi ngiyajabula ukuthi ngiyamazi uJehova wayelapho ke wayemeleleni na lokho ayeyoba yikho ngezinsuku zokugcina ihlale enyameni manje bethisani manje sithele ukuthi kungukuthi ake sibone ukuthi hlobolunile sibonakaliso asinika abakhe uQobo ngokufanayo njengoba enza ngekathi efika emhlabeni uNkulunkulu enze inyama kuKristu manje qaphelane wayefulathele ngomhleni wakhe
and he said Abraham how do you know he was Abraham
Ujothi Abraham wayazanjani ukuthi wayengu Abraham na uphumkakho uSara na ini Wayazi ukuthi igama lakhe kwakungu Abrahama, wayazi ukuthi wayeshatile futhi enenkosikazi negama lakhe kwakungu Sara. U-Abrahama wamangala wathi futhi iBhayibheli lisho ngokuqondile ukuthi u-Abrahama wathi usethendeni emva kwakho. Abesifazane babengaziphathe ngalonke kathi njengoba benza manje, babaleke futhi babe bathathe indawo yabayeni babo futhi bajwayele wonke amabhizinisi futhi bavote kwezobusazwe futhi bafake abafo njengoba besanda kufakwa nezinto ezinjalo. Qhabo abazange bakwenze ngaleso sikhathi, qhabo babazi okuningi ngunkulunkulu. USara wabiza u-Abrahama ngokuthi inkosi yakhe.
Now said she's in the tent behind you.
Manje wathi usethendeni emva kwakho, ethendeni emva kwakho. Wathi Abrahama, lalela ngi umusa ngi leso sabizane somuntu futhi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sempilo njengoba ngakwenzela leso sithembise kuqaleni iminyakeni ngamashumi amabili nanhlanu edlule. Nathi indoda idla isinkwa sombila, idla inyama yethole futhi iphuza ubisi lwenkomo nebhotela phezu kwesinkwa. Akungabazeki, ihlezi lapho idla lokho futhi ithi ngakwenzela isithembiso futhi ngizokwenza. Amen. Abrahama wambiza ngo Elohim, uNkulunkulu Somandla, lapho kwakukhona ehlezi lapho wathi ngizokuvakashela ngokwe. Futhi uSara emuva ethendeni wahamba wahleka wathi, mina isilukazi lapha esineminyaka eyikhulu ubudala futhi ngizijabulise nenkosi yami kanjalo na? Oh, bekungeke kube njalo. Futhi indoda ehlezi lapho yathi, uhlekelele uSara na? Oh, hloboluni lokufunda engqondo lolo na? Hloboluni lwe wesifazane ethendeni emva kwakhe wathi, uhlekeleni na?
Now watch, Jesus said, as it was in the days of Sodom.
Manje bekusasa uJesu wathi njengoba kwenzeke emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Ukuthi uNkulunkulu wayezozibonakalisa enyameni yomuntu ibandla lakhe umzimba kaKristu futhi wayezokwenza isibonakaliso sifanayo lapho ke owezizwe uya kuthola.
Now, sirs,
manje banumzane zithanda kubona uJesu, ngabe unguyezo lalamuhla naphakade na? Uyabona ukuthi wazazisa kanjani yena uqobo kumaJuda na? Wazazisa kanjani yena uqobo kwabezizwe na? Futhi noma kumaSamariya na? Futhi wakwethembisa owezizwe? Manje sesibe neminyaka ezinkulungwane ezimbili akukaze kube sebandleni, kodwa uyoba ngokukhanya ngesikhathi sokudlwa. Umprofeti wathi uyoba khona usuku olungayi kubizwa ngobusuku noma imini, kepha ngokuhlwa kuya kuba ngokukhanya. Manje lalelani ngivumele ngolunye usuku kuleli viki inkosi Thanda, ngifuna ukushumela ngokuthi lapho kuhlangana eMpumalanga neNtshonalanga. Manje wonke umuntu onenoma yiphi imfundo uyazi ukuthi impucuko ihambeka ngelanga kusukela eMpumalanga kuye eNtshonalanga. Bangaki abakwaziyo lokho na? Impela uyakwazi. Impucuko endala kunazo zonke esinayo yishayina futhi siza khona ngqo. Impucuko ihambeka ngelanga. Manje kubantu baseMpumalanga emkhathizweni oseMpumalanga, ilanga liphuma lishona eNtshonalanga. Kubantu baseNtshonalanga ilanga futhi indodana kaNkulunkulu ngokufanayo nelanga likaNkulunkulu, indodana kaNkulunkulu yeza kubantu baseMpumalanga kokuqala amaJuda, futhi ngakho ngabe kunjalo na amaGreki nokunye nokunye yeza eMpumalanga. Manje sekube neminyaka eyizinkulungwane ezimbili obekuphandabele benze izinhlangano futhi bakha izibhedlela futhi bakhe amasonto, benza lokho uJesu abatshela ukuthi bangakwenzi. Akakazi athi yakhani amasonto, akakazi athi yakhani izinhlangano, wathi shumayelani ivangeli. Kunjalo bonakalisa amandla kaNkulunkulu. Kodwa lezi zinto sezithathe indawo yazo, baluphilile usuku lwabo. Kodwa manje ngesikhathi sokudlwa wathi kuyakuba ngokukhanya, futhi indoda nayo ifanayo eyakhanya eMpumalanga ikhanya eNtshonalanga. Izibonakaliso ezifanayo zikaMesiya ezenziwa lapho ukufakazisa ukuthi kwakunguMesiya zikhanya eNtshonalanga, futhi sisogwini loseNtshonalanga singamayadi angamakhulu amahlanu ucishe impela kusuka olwandle. Futhi uma sihamba ngaleyo ndlela siyaphi na? Sibuyele eShayina futhi eMpumalanga neNtshonalanga sekuhlangene. Ingaleso sizathi sono sibhodla phezulu lapho gwini loseNtshonalanga. Kubi kabi futhi kubi kabi. Ngani? Sasivame ukuthumela France ukuze sithole amaphethini. IFrance ithumela kithi ukuthola izimfashini kwabesifazane. Abesifazane bethu bePentecostali ngiyanitamukela. Ninamadoda ePentecostali enibhema osikilidi futhi niqhubeka futhi nishada amakhosikazi amathathu noma amane namadikoni emabandleni.
Shame on ya!
Ngiyanitha bukela uNkulunkulu makabe nomusa emphefumulweni wakho owenayo nani izinhlangano ze-Methodist ne-Baptist ne-Assemblies of God nama-Church of God akuvumelayo lokho. Wena uthi uhlale ugcona abesifazane noma iyiphi indoda ezovumela umkayo ukuthi agqoke izikhindi futhi abheme osikilidi ukhombisa ukuthi yenziwe ngani, ayisiye indoda. Oh, wena uthi unonya futhi Branham. Anginjalo, anginalo unya, ngishumele izwi likaNkulunkulu, lilungile impela, ngiyanidabukela, zithinditheni niswakuluke. Buyelani kuNkulunkulu, kuyakuba ngukukhanya ngesikhathi sokudla. Banumzane, sithanda kubona uJesu. Ngabe wayencenga na? Ngabe ukhona umprofethi wakhe wancenga na? Waqinisa ngophawu ubufakazi bakhe ngegazi lakhe, amadoda kaNkulunkulu eqiniswa wasoza ancenga ngohlelo lwethelevishini izibhakela ndawo nathize noma angenise imali noma uhlelo oluthile olukhulu lwezemfundo uzokhuluma iqiniso. Uma kubizwa ukuphila uzokhuluma iqiniso kunjalo. Bangahle bakuzonde ngelinye ilanga, kodwa ngolunye usuku oluzayo lapho bezokuthanda khona ngoba ukhuluma iqiniso. Izwi likaNkulunkulu lithi kuyiqiniso, awu umbhalo ebhayibhelini ngokuziphatha kwebandla lePentecostal namuhla. Hayi, nakancane kuphambene nakho, ningasaphathwa-ke nina amaBaptist neMethodist. Shu, ngiyazi ukuthi lokho kunamandla, kodwa yilokho engifuna kube yikho ukuze niqonde futhi ngolunye usuku nizohlangana ngale endaweni yokwahlulela yizwi likaNkulunkulu. Befundisi bene nokunye nokunye sebentekenteke kunamanzi okugeza izitsha kungukuthi ibandla liyithikithi lokudla esikhundleni sepulpiti. Kunjalo siyawadinga amadoda kaNkulunkulu azoma futhi ekhuluma iqiniso, kungakhathalekile ukuthi kuzwisa ubuhlungu kubani. Uma kukhiphela abadikoni abaphatheli nakho konke okunye, thembeka mele uNkulunkulu futhi ukholwe izwi lakhe, futhi uNkulunkulu uzoliqinisekisa lelo zwi lake laqondaniswa ngo kanye lizophinda liqondaniswe ngqo futhi, kodwa ufanele uqondaniswe ngqo nalo. Awukwazi ukubamba umbhobho wesibhamu ngale ndlela futhi ulindele ukushaya ngaleyo ndlela. Ngeke kwenze sibambe ngakwesokuncele nangakwesokudla, ngeke kukwenze lokho. Uzodubula uma ugqoqondile. Sifanele singene kulo mbhalo futhi sikudubule ngqo. Amen. Banumzane, sithanda kubona uJesu. IBhayibheli lathi unguye izolo namuhla naphakade. Sinikeze imizuzu eyishumi nanhlanu nizokwenza na umoya ongcwele ebandleni lapha. Manje uma ngizwise ubuhlungu ngokuqhabo ningangithetheleli, ningakwenzi. Hambani nje niye ekhaya licabange ngakho isikhashana angizange akuqondiwe. Kuzofanele ngikhulume izinto ngesinye isikhathi ezisika njengemimese futhi. Kodwa mfowethu, ngibophezelekile phambi kukaNkulunkulu ukukhuluma okuyiqiniso. Khona-ke uma ngikhuluma iqiniso, uNkulunkulu uzoliqinisekisa ukuthi liqiniso. Manje ake sibone ukuthi ngikhuluma iqiniso noma qhabo. Ake sicele ubaba ukuthi eze enkundleni. Ake sicele uNkulunkulu ukuba eze futhi yesekele lokho. Uma lokho kuyiqiniso, uma kungelona iqiniso angeke alisekele. Uma kuyiqiniso uzolesekela. Nani bantu eningathande kumbona uma izofika futhi yenze yona impela into efanayo kulobu busuku kuleli bandla. Kule ndaba ukuthi ongicoba kangakanani uzofanele akugcobe nawe. UJesu waya ezweni lakhe uqobo, futhi imisebenzi eminingi yamandla akakwazanga kuyenza ngenxa yokungakholwa kwabo. Kodwa ngekathi etshela omunye owamkholwayo, owesifazane wathinta umphetho wengubo yakhe futhi waphilisa ngokuphelele. Yebo, ningathanda ukubona uJesu na? Manje uma akulindaba ukuthi ubeyogqoka kanjani, ukuthi ubeyobukeka kanjani, uma lokhu kuphila kukuye kumuntu noma kubantu kuyokwenza izinto ezifanayo azenza ngoba wakwethembisa. Ngabe leso yisibonakaliso sikaMesiya manje ezinsukwini zokugcina na? Bangaka bakuqonda kahle na? Phakamisa isandla sakho uthi ngiyakuqonda, ngiyakukholwa. Asikhuleke babona Musa. Oh, kungani kufanele ngisho lezo zinto kanjalo na? Abantu abondla abantwana bami, abantu abangigqokisa izingubo emhlane wami, bangikhokhela indlela yami izwe lonke. Futhi nokho uNkulunkulu mabaqonde ukuthi ngizama kuphela ukuba ngiyakazisa Nkosi, ngizama ukubuyisela ibandla endleleni endala. Futhi mabaqonde kwangathi umoya ongcwele ungabazisa ukuthi akukhona ngonya, akukho ukungabi nandaba, kodwa ukuba neqiniso Nkosi, nokukhuluma iqiniso kungakhathaleki. Manje Baba, uzosisekelela iqiniso lakho kulombusuku na? Ngibanikeze isitatimende esiqinile sokuthi wena usenguye izolo namuhla naphakathi. ke umoya ongcwele mawuze kulobu busuku baba futhi ugcobe lesi sikejane esincane sabantu lapha futhi bazise ukuthi laba bantu ngikhuluma lezi zinto kodwa kuyaqoshwa lapha le tape izohamba emhlabeni wonke izohunyushwa ngeziningi ngezilimi eziningi ezahlukene emhlabeni jikelele nabantu abavela yonke indawo bazobe beyizwa futhi ngifanele ngilinganise amazwi ami inkosi ukuthi ayiqiniso namazwi akho futhi haya wami ngicaphule wena kuphela ngivuma njengoba iBhayibheli lisho ukuthi wena manje ungumpristi omkhulu wesivumo sethu ngiyavuma izwi lakho ukuthi nguye izolo namuhla naphakade khuluma nkosi inkulunkulu futhi abantu mabazi ukuthi wena owanikeza umlayezo hayi incebo yakho siphe khona nkosi sibunikela konke kuwe manje bengingeke ngisashe lutho futhi izwi elilodwa elivela kuwe lizoba ngaphezu kwanoma yimuphi umshumayeli ongashumayela eminyakeni eyisigidi izwi elilodwa nje siyazi ukuthi likhona siyazi ukuthi liyiqiniso futhi manje sifuna wena uqinisekise izwi ngezibonakaliso ezilandelayo njengoba wethembisa ukuze bazi ukuthi ngibatshele iqiniso ukuthi wena ngumesiya lensike yomlilo enkulu abanesithombe sayo lapha futhi evele eGermany evele eSwitzerland evele ezweni lonke lapho beyithathe khona ukuthi insike yomlilo efanayo eyahamba nabantwana bakwaIsrayeli ngenkathi efika lapha emhlabeni sithela ukuthi leyo insike yomlilo yahlala emzimbeni ndedana kaNkulunkulu sayibuka imisebenzi ayenzile wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu kamuva emva kokufa kwakhe kumbelwa nokuvuka wabuyela kubaba futhi ngolunye usuku uSawuli waseThaso wayesendleleni yakhe eyayidamaseko ukuyobopha abantu futhi leyo insike yomlilo enkulu efanayo yamshaya phansi ukukhanya okwagipha amehlo akhe kwamenza waphuputheka isikhashana futhi wathi Sawuli Sawuli ngihluphelani na wayengazi ukuthi leyo insike yomlilo yayiyini wathi ungubani wena na kunzima kuwe ukukhahlela meva ukubani wena nkosi na wathi nginguJesu manje nkosi izwe lesayense liyazi emva kokuba sebesithathile sithombe ukuthi yinsike yomlilo efanayo ukukhanya okungaqondakali okungesona nje isenzakalo kodwa ishaye emisebeni yamakhamera ezizweni manje uma kungumoya ofanayo khona-ke uzokwenza umsebenzi ofanayo uma abantu bengazingenisa esimweni esifanayo makube njalo kulobu busuku nkosi ukuthi mina naleli bandla nalaba abazalwane ukuze uzibonakalise wena ukuthi nguJesu Kristu onguyezelo namuhla naphakade lapho sihamba namuhla busuku sizobe njengalabo abavele emawuse sifuna ukukubona wenza manje izinto owazenza ngaphambi kokubethelwa kwakho nezithembiso zakho ukuthi uyokwenza futhi emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili sengathi ungazibonakalisa wena kulobu busuku futhi lapho siya ekhaya sizothi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu njengoba ezazisile phakathi kwethu kulobu busuku futhi Nkosi ngikholwa ukuthi kuzokwenza abantu babuyele emkhulekweni nasekuzileni ukudla futhi leli bandla elincane lizokhula namandla kaNkulunkulu azoba kulo futhi aprofethe nezibonakaliso ezinkulu nezimangaliso nabesifazane namadoda beqondile futhi behamba phambi kukaNkulunkulu ngobumnene futhi ukwesaba uNkulunkulu kunje kangakanani okuzofika izweni Nkosi banike izibonakaliso ezinkulu nezimanga siphe khona qinise ibandla lakho Nkosi uNkulunkulu biza abantu bakho bakhiphe kulesi siphithiphithi ezinsukwini zokugcina siphe khona sizokulinda baba ukuthi ukhulume nathi emgqeni omkhuleko njengoba sibiza egameni lenkosi Jesu Kristu amen manje uma nje uzosibekezelela okwembalwa nje wake wakubona nini kwehluleka na akwehluleki ngoba nguNkulunkulu angeke kwehluleke uNkulunkulu ukuthumele lokho futhi kungokoqobo kimi njengoba kunjalo kuwe ukuphuza amanzi niyabo nginokwethemba nje ukuthi uNkulunkulu uzonyakaza enkundleni njengoba ngimi kulomsamo kulobu busuku ngoba yisithembiso sakhe futhi uma ezokwenza lokho khona-ke lokho kuzokhombisa ukuthi ungumesi ofanayo ebuya manje kubani na hayi ngaphandle ezinhlanganweni ezinkulu nezinto kodwa kwabakhethiweyo niyabo ebandleni niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na abakhe uqobo wena uthi kungani ungenalo uhlelo olukhulu lwe-television na wathumela kwabakhe uqobo abakhethiweyo ababizelwe ngaphandle hayi abaqhakazile uJesu wayengenabo ubukhazikazi wayengeyena umbukisi yena bathi kungani ungasuki kuleso sikejane zansi lapho emfuleni na uzilulaza nesikejane nje sabagenqika abangcwele uyazi khuphukela lapha futhi ubonise uKhayifase lokho ongakwenza akazange akwenze waye egcinwe ngokuzithoba ngokuthula wenza kwabakhe uqobo ukuba wazazisa yena uqobo kwabakhe uqobo phambi kwamajoda labo abamnqabayo baqhubekela ephakadeni labo abamamukelayo futhi bakukholwa igama labo alinakufa futhi bazohlala ingona phakade kunjalo manje angisiyena ngingumfowenu nje ngingumfowenu inceku kaJesu Kristu ngithunyelwe lapha nabazalwane kanye nani bantu lapha ukuba ngesipho esibonakelisayo futhi ukuba benginesikhathi bengingakuthatha ibhayibhelini kuleli viki futhi ngifakazise kini ngombhalo emva kombhalo ubufakazi obungenaphutha bokuthi leli ihora lakho ungakuvumeli kudlule kuwe niyabo nansi intombazane angikaze ngiyibone empilweni yami osifazane semusha chathandekayo ingahle ibe ngumkristu ingahle ingabi nguye ingahle ukuba yegula ingahle ingagule ingahle ibe nezinkathazo zezimali izinkathazo zasekhaya ngikaze ngiyibone impilweni yami kodwa nanku umbono ophelele walokho ebengikhuluma ngakho nansi indawo ebonakala yonke indawo encane kulobu busuku nansi indoda futhi nangowesifazane behlangana kokuqala ivele yaphakamisa isandla sayo ibengangazi futhi nazi izandla zami angiyazi angikaze ngiyibone empilweni yami niyabo futhi ithe bengiyisihambi kuwe ngabe kunjalo nenekazi na nakhula sikhona manje banumzane sithande kubona uJesu wayezokwenzani ukuba uvele enkundleni na njengoba enza nje ngosuku emthonjeni wesifazane ongumSamaria ngabe kunjalo na manje angezani na uyangicoba futhi uyangicoba uma engakwenzi angikwazi ukusho into eyodwa lesi yisemungulu ukuze kukhulume ukuthile kuso nami ngokunjalo angiyazi mpho kanjani ngizokwazi kanjani noma yini ngayo manje ukuba ngingathi nenekazi yakula na beliyothi yebo mnumzane Branham ngiyakula udumo kuNkulunkulu haleluya ngiyakazise uthi udumo kuNkulunkulu kwemukele haleluya qhubeka uphulukizwe lokho kungaba kuhle impela lokho bekungaba kuhle ibiyokukholwa ibiyophila impela njengalokho uChalifula akusho phansi lapha ngesikhathi futhi ufula wathi ngiyakholelwa kulezi ziphiwo futhi ngiyakholelwa kulezi ziphiwo ezinkulu zokuphulukisa futhi kodwa wathi ziyizipho zokuphulukisa kodwa uNkulunkulu uzokwenza lawo madoda aphendule endaweni yokwahlulela ngokuthengisa nami ngikholwa kanjalo nami uqinisile lapho yabo mnumzane buzo ukuthengisa uNkulunkulu akakwazi ukuthengiswa kodwa uNkulunkulu uyokwenza ukhokhe ngalokho okwenzayo ngendlela okusebenzisa ngayo manje nenekazi ngisihambi omunye unekhadi lomkhuleko esandleni sakhe omunye ufanele lithole woza lapha sithandwa akunjalo ngiyabona ngokunye ukuthile okunye lapho ngicabanga ukuthi bekuyikhadi lomkhuleko uxolo yona ngokwe inekhadi lomunye umuntu kulungile manje uma uJesu Kristu enguye izolo namuhla laphakade manje ngikufanekisele iBhayibheli ibandla lePentecostali ngiqonde lokhu lapha ngikufanekisele iBhayibheli nokuthi uJesu ube yini izolo manje washo ukuthi kulolu suku lokugcina uyokwehla esenyameni yomuntu njengoba enze eSodoma futhi ubeyokwenza into efanayo manje uma ezobuya futhi enze njengoba nje enza kumaSamaria nakumaJuda uzomkhola ukuthi ungumesiyo lapha esakhiweni kulobu busuku na akabeyisa izandla zakho uma uthi uma ezokwenza into efanayo ngizomkholwa awu lolu daba olulodwa kufanele ukuxazulule uma uthembekile enhlizweni yakho kufanele ukuxazulule manje silapha sobabili singaphansi kwesifungo ukuthi asazali kulungile manje uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthiza ukwenzile wazi ukuthi ngeke ngazi lutho ngakho noma ukuthile ohlela kukwenza engingazi lutho ngakho noma ukuthize ngawe ukuthi yini inkathazo yakho ukuthi ukugula kwakho kuyini ukuthi ukuhlupheka kwakho noma ukuthize okunye into enjalo khona ke ungakholwa ukuthi bekunguye na lokho bekungaba kuzofanele kufike ngohlobo oluthile lwamandla uma ukholwa ukuthi kungamandla akhe khona-ke uthola izibusiso zakhe uma ukholwa ukuthi ngamanye amandla awu lokho kuphakathi kwakho noNkulunkulu niyabo bengingeke ngazi ukuthi bekuzokwenzekani lapho manje uma ezokwenza uzokwemukela uma bengakwenza ngendlela efanayo ayenze ebhayibhelini njengaye nalowo wesifazane emi khuluma ubungakukholwa uzokwenza nenekazi na nebandla lithe bebeyokukholwa manje sekuyisikhathi sikaNkulunkulu sokuthatha isinyathelo niyabo manje silapha mhlawumbe amakhulu amathathu noma amane abantu abangamakhulu amathathu empeleni behlezi phakathi lapha kulobo busuku kulungile bukani lapha ngaphambi kwabantu abangamakhulu amathathu ngibone izinkulunkwane ezine ezingamakhulu amahlanu eBombay endiya niyabo izinkulunkwane ezingamakhulu amabili namashumi ayisikhombisa nanhlanje eThekwini eNingizimu Afrika akwehluleki nguNkulunkulu manje uma engakutshela lokho obuyikho impela angakwazi ubungakholwa uzokwazi ukuthi lokho kuyiqiniso noma cha lapho ekhuluma uzokwazi ukuthi kuyiqiniso yini awu uma kunjalo futhi usho lokho obuyikho ukuthi walinga lokho obuyoba yikho na ubungakholwa kalula khona ke ubungeke uma bengasho lokho na kulungile owesifazane osemusha manje angikaze ngimbone empilweni yami mncane kakhulu kunami sizalwe iminyaka ngokwehlukana mhlawumbe ngokuqhelelana ngamamayela nokuhlangana kwethu okokuqala kodwa manje ngikhuluma naye nje ukuze ngibambe umoya wakhe njengoba nje inkosi yethu yenza kowesifazane emthonjeni futhi ngiyabona manje ukuthi uyikholwa futhi uyahlupheka ufuna umkhuleko wohlobo oluthile lwesifo sesikhumba unaso uma lokhu kunjalo phakamisa isandla sakho uyakholwa na manje ngiyagcina yonke imihlangano ngizwa lokho omunye uthe ukuqagelile lokho manje awukwazi ukufihla imicabango yakho manje ulapha he niyabo wena uthi manje wena angizange ngikuqagele lokho thola ubonakala unokuxhumana okuhle nomoya kaNkulunkulu manje angazi ukuthi ngikutsheleni bekungemina lowo bekunguye lowo kusesiqophini lapho ngingakwazi ukuhlehlisa lokho futhi ngazi ukuthi bekuyini kodwa angazi manje kodwa uma nje uzongikhola ukuthi ngingumprofethi wakhe noma inceku yakhe lelo gama liyabakhubekisa abantu nebo ngakho uma nje ukholwa ngayonke inhliziyo yakho yebo mnumzane yisifo sesikhumba yilokho ngikutshele khona futhi nansi enye into unekhanda elibuhlungu ubuhlungu bekhanda obubi ngempela bese kuthi ke kunabantwana ababili engiba abonayo ofuna abakhulekelwe
and the oldest one is suffering with a nerve condition
futhi umdala kunabo bonke uhlushwa yisimo semizwa omncane uhlushwa into ethile engahambi kahle enqulwini yithumba enqulwini
if God will tell me who you are
uMunkulunkulu ezongitshela ukuthi ungubani kungakwenza ukholwe manje ngayo yonke inhliziyo yakho na uyazi ukuthi angikwazi kodwa nkosikazi Bowman ungagoduka kholwa enkosini uJesu Kristu futhi uphiliswe uNkulunkulu akubusise dede wethu
do you believe sirs we would see Jesus
uyakholwa na banumzane sithanda ukubona uJesu manje yiba lokukholwa nje manje nansi indoda ngikaze ngiyibone empilweni yami mhlawumbe indala kunami siyize ihambe komunye nomunye futhi angikwazi nawe awungazi kodwa uNkulunkulu engangitshela ukuthi ze noma manje ethulani ngempela akunganyakazi umuntu niyabo niyimi moya niyabo ngamunye wenu ungumoya niyakwazi lokho na lesi yisandla sami njengoba ngishile izilo bosuku lesi yisandla sami lo ngumune wami le yindlebe yami
this is my nose my eyes but who is me
Leli ikhala lami amehlo ami kodwa mina ngingubani na niyabo leyo yinto engiyami ngingumoya
You're here for somebody else. You're not for yourself.
Uzele omunye umuntu lapha awukho ngesingawe umuntu omzele lapha ugula kakhulu banethunzi lokufa phezukwabo umdlavuza abekho lapha base Phoenix eArizona hamba ukholwe futhi bazosinda kulungile njengoba ukholiwe makube njalo kuwe uNkulunkulu akubusise
Have faith. Don't doubt. You believe?
Iba nokukholwa nje ungangabazi uyakholwa na Kuthiwa ningawe uhlezi lapho ninikazi esihlalweni na kuvele kwakuxhuxumisa nje kukhona okwenzile khona lapho akukwenzanga na leli ninikazi elihlezi lapha nejazz lalo lilele liphakamise isandla salo lingibuke kanjalo ya khona lapha ekugcineni uyakholwa ukuthi umfutho wegazi ophezulu uzokushiya futhi uzophila na kulungile khona ke qhubeka nje ungaphiliswa uthindeni na ukude ngamafiti engamashumi amathathu nami uthinde umpristo omkhulu ongathintwa umuzwa wobuthakathaka bethu lowo nguye siyezihambi komunye nomunye mnumzane angikwazi awunjalo mhlawumbe awungazi ngaphandle uma kungokwegama nje noma uhlezi emhlanganweni ndawo futhi wangibona kungokuthi kodwa ukwazi omunye nomunye asazani siyezihambi komunye nomunye manje uma inkosi Jesu izokwembula kimi ukuthile ngawe okwaziyo ukuthi angikwazi ngabe uzomkholwa njengomesiya na hayi mina kodwa yena esebenza ngami mina nje isipho ukuzithoba mina uqobo nje kumoya wakhe futhi ngiphumile endleleni futhi yena uyakhuluma yabo awu uma ezokutshela uyazi noma kuyiqiniso noma cha ungeke na uyagula kukhona okungahambi kahle ngemithambo yimithambo eyimiqhanza kunjalo impela kodwa ngibona isifazane vela othile omkhulekelayo udedewenu uphazamisekile enqondweni futhi uyamkhulekela lowo nguyisho kanje inkosi lokho kuyiqiniso phakamisa isandla sakho uyakholwa enkosini uJesu manje na hamba wamukele lokho okucelile kameni lenkosi Jesu siphe khona sawona uxolo ngakingekho ngiyami imyise ngingaphapheme ngibukela ukukhanya bengingenaso isiqiniseko ngiyabona lapho kume khona kodwa bengingenaso isiqiniseko sokuthi yini eyenzekile uyabona uyabo ngifanele nje ngikulandele uyabo ngi manje usukulungele ukuhlinzwa kodwa uyakhole ukuthi uNkulunkulu angakuphulukisa kulokho na unezimile ezintathu ezindaweni ezintathu ezahlukene uma ngizokuchazela zona ingabe kuzokusiza na enye yazo isemphinjeni enye isendlaleni yosifazane kanti enye isekhwapheni lakho lesokudla nkosikazi McIntosh igama lakho lelo hamba uye ekhaya ukholwe yinkosi Jesu Kristu futhi uphiliswe egameni lenkosi Jesu uyakholwa na banumzane sithanda ukubona uJesu awu lowo nguye yilowo muzwa manje lokho akuqinisekisi yini ukuthi ibandla lePentecostali elizwa leso sibusiso leyo yinkosi Jesu yabo wenza imisebenzi efanayo akumina lowo
I don't know these people God in heaven knows that I don't know the people but God does know them
Angibazi laba bantu uNkulunkulu wasezulwini yakwazi lokho angibazi abantu kodwa uNkulunkulu uyabazi
If thou canst believe all things are possible
Uma ukholwa konke kungenzeka Owesifazane unedugu lakhe phezulu lapho lokho kukhanya kusephezulu owesifazane ngabe yilowo owesifazane obese emsamo khona manje uphakamise idugu lakhe na ubu phezulu lapha na khabo kungemuva kwakho ngo ininikazi emva kwakho ngo linesifo sabathambo lihlezi lapha yaye kugcineni kholwa enko yilokho ke dadwe wethu amen uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na uyakholwa ukuthi isifo sabathambo sizokushiya na uyakholwa na uma unesifo sabathambo nyakazisa isandla sakho kanje ukuze abantu baze ubuhlezi lapho ukholwa nalowo sifazane weza nocobo manje hamba uye ekhaya futhi uphile
What did she touch?
UJesu Kristu kuphulukisile uthinteni na?
I don't know you.
Angikwazi wena siyizihambi komunye nomunye konjalo ungaphakamisa izandla zakho kanye nami na? uma abantu uma nje ungakholwa yini ebingenzeka njengamanje bekuzoba nemvuselelo ekubuka kuloluku lwasetshenelanga ezoshanela umhlaba wonke uma nje kuphela ungakwazi ukubona lokho engikubukayo ngiyethemba impela ngifumene umusa emehlweni akho phambi kukankulunkulu ngikutshela iqiniso futhi unkulunkulu uqinisekisa ukuthi kuyiqiniso lokho unkulunkulu afisa ukukwenza khona lapha kuleli bandla kulobu busuku kuyaphawuleka kodwa ngibabu chakachaka yabo bheka nje esandleni sami uyawubona lo mjulukwena lokho ngokuthi nje bangaki owaziyo ukuthi lokho kukwenza ube buthakathaka na owesifazane yedwa wathi nengubo yakhe wathi amandla aphuma kuye futhi wayeyindodana kaNkulunkulu manje ngiyisona esisindiswe ngomusa uDaniel wabona umbono wodwa wamhlupha ekhanda lakhe izinsuku eziningi yabo kholwa nje manje le ndoda sobabili sithi siyezi hambi omunye komunye asazani kodwa uNkulunkulu uyasazi manje uma engangembulela ukuthize ngawe ukuthi uyazi ukuthi angikwazi ungakwanelisa ukuthi ungabe nonke ngisho nomuqomkhuleko yonke indawo nikholwe ngenhliziyo yenu yonke na leli bibheli lilele lapha nale ndoda nami simi lapha asikaze sihlangane ngaphambili empilweni siphakamise izandla zethu asi kaze sihlangane ngaphambilini manje uJesu wathi wayibona imicabango yabo bangaka bakwaziyo lokho na bangaka waziyo ukuthi iBhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili futhi lungumahlulelo wemicabango yenhliziyo izinhloso nemicabango yenhliziyo nengondo ngabe iBhayibheli liyakusho lokho na izwi likaNkulunkulu awu laliyini izwi likaNkulunkulu na uJesu ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu futhi lapha ulizwi ubonakaliswa enyameni yethu
surely you won't miss it
Oh uNkulunkulu ngokuqinisekile ngeke ukugeje ngokuqinisekile kholwa isipho nje mnumzane ngizama ukuzikhulula futhi ngibambe umoya wakho njengoba kungabonakala kuyinqaba ngibabonile bebeka abantu belele befile eFinland izindawo ezintathu noma izine ezahlukene engizibonile empilweni yami futhi uNkulunkulu wayeyovumela umoya wami ukuba ungishiye uze uphumele ezweni futhi ubambe lo moya futhi ubuyisele ngqo kulowo muntu iqiniso uNkulunkulu wasezulwini uyazi ukuthi kuyiqiniso niyabo manje njengoba kukuwe futhi usengaphansi kwenkululeko yokuzikhethela uzofanele uthathe isinyathelo futhi angikwazanga ukwenza lokho ngaphandle kokuthi kube umnyalo kaNkulunkulu engikhombisa umbono uJesu wathi angenzi lutho ngaphandle kokuthi baba angikhombise khona ke uyothi angakukhombisa ukuthi ngiyaphila noma yini angangikhombisa ukuthi yini inkathazo yakho kodwa ufanele wemukele ukukhola kwakho bengingeke ngakusindisa kanjalo bengingekwazi ukukuphulukisa sekuvele kwenziwe kodwa ulapha manje ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu ofanayo waloba amazwi yabo
you're very sick
manje yebo ugula kakhulu ulungiselela uya esiphendlela kusasa ngenxa ye TB kunjalo uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe noma inceku yakhe na uyakholwa na uyakholwa ukuthi ungakwenza uzophila futhi ubuye ekhaya manje uzoba kahle na uyakukholwa na ukube bengingakutshela ukuthi ubungubani bekungakusiza lokho na kulungile Walter Kaiser qhubeka futhi ukukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho
believe with all your heart just have faith
hallelujah
kunjalo kholwa ngenhliziyo yakho yonke vele ube nokukholwa uthezi lapho mnumzane ugqoke isudu empunga ube nenkathazo yengamaphaphu akho futhi uma ungakholwa yabo ube nenkathazo yamaphaphu ngikuqaphelile lokho kukhanya kubaneka phezu kwakho masinye lapho esephulukisiwe ngalokho ayenakho lapho naye ube nenkathazo yamaphaphu yohlobo oluthize kudlule phezu kwakho ukukholwa kwakho kukuqedile hamba uye ekhaya uphile ukukholwa kwakho kuyakusindisa Sizenge move ngoba lo lo sifazane umunye ubuka lapha ngqoke imi khona manje ubele nkathazo yamaphaphu ngumdlavuza nasemgogodleni futhi kholwa ngenhliziyo yakho yonke inenekazelo elincane linekhanda elimpunga uma lokho kuyiqiniso sukuma ume ngezinyawo zakho sukuma ume ngezinyawo zakho ngisihambi ngokuphelele kuwe ngabe lokho kunjalo yini bayizelisa isandla sakho yilokho ubekuyinkathazo yakho kulungile ngithatha igunya uyakholwa lokho kuyiqiniso na kodwa igameni likaJesu Kristu ngiyamlatha lo devil hamba uphile uyakhona ukuthi leyo nkathazo yenhliziyo izohamba futhi uzosinda futhi uzohamba uye ekhaya ngaye yonke inhliziyo yakho na khona-ke hamba futhi ukholwe ngaye yonke inhliziyo yakho futhi uphiliswe woza ucabangani na uyakhona ukuthi isifuba somoya sizokushiya bese uye ekhaya uyeke ukukhwehlela na khona-ke hamba ukukholwe ngaye yonke inhliziyo yakho futhi uphiliswe uma ungenjalo woza dade yini nokwethuka na ube nokwethuka isikhathi eside kulungile usukuphulukisiwe manje hamba ukukhola ngayo yonke inhliziyo yakho futhi ubiliswe kulungile mnumzane yilokho okukuvimbezelayo kulungile nenekazi woza uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na inkinga yakho yeqolo isiphulukisiwe hamba ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu inhliziyo yenu okwethuka uyakholwa ukuthi uyayiphulukisa na hamba bese uthi ngiyakubonga Nkosi futhi uphulukiswe yiba nokukholwa nje yilokho kuphela okumele ukwenze beka lapha nenekazi kimi uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na leyo nkathazo yenenekazi onayo inkathazo besifazane kunjalo hamba uphulukise egameni likaJesu ngizwana nje kukhona okuye ezejamilini yebo indoda ehlezi khona emuva lapha isisho inkathazo yeqolo ingiyibhekile ngo uyakholwa mnumzane na kulungile yemukele ukuphulukiswa kwakho phulukiswa egameni likaJesu Kristu yiba nokukholwa kuNkulunkulu osifazane ohlezi emva kwendoda lapho unesifo sikashukela uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na sukuma ininikazi elincane elinekhanda elimpunga elifake izibuko uthinte okuthize awuzange na vuka uphilise hamba ekhaya futhi ukholwe inkosi Jesu Kristu yiba nokukholwa uma ngingashe lutho kuwe ngivele ngibeke izandla phezu kwakho ungathola uyazi uyakholwa ukuthi lowo ngumoya ongcwele na woza lapha ake ngibeke izandla kuwe bese-ke egameni likaJesu Kristu uphulukiswe manje woza vele ubonise ukuthi bangakwenza kanjani yebo uyazi ngiyazi ukuthi yini engalungile ngawe kodwa uma ngingashe lutho ngabe kuzolunga ngibeke izandla phezu kwakho na uyakholwa na lokhu ugcobo lohlobo oluthile kholwa futhi ikathazo yakho inhliziyo iyahamba ube funa mina ngisho lokho kabi kakhulu kulungile woza egameni lenkosi uJesu Kristu uphulukiswa futhi uye ekhaya uphile yiba nokukholwa manje ungangabazi nenekazi eliselisha esikhashane nesedlule ngekathi ngishumayela ubuhlezi emuva ngo lapho ungibuka uphendukile wabuka owesifazane umuzwa oyinqaba wangempela udlule phezu kwakho ngenkathi wena ngenkathi ngisashumayela ngisho ukuthile ngenkosi uJesu ikakhulukazi ngosuku lapho ngikhuluma ngeSodoma waba nomuzwa ongavamile uyakukhumbulela khona kungaleso sikhathi lapho inkathazo yakho yabesifazane iphulukiswe khona manje hamba uye ekhaya usinde uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na banomdlane sithende kubona uJesu ngabe nguye izolo lamuhla laphakade na phakamisa izandla zakho manje ngifuna ukunibuza kangakinini abangamakholwa na sikihla izandla zakho kanje kulungile ibhayibheli lasho lokhu lesi sibonakaliso siyakubalandela abakholwayo uyakukholwa lokho na uma lokho akusho imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza khona-ke bekani izandla phezu komunye nomunye ungazikhulekeli wena khulekela umuntu obeke izandla zakho kuye beka izandla komunye nomunye lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo phezulu kuvulelo sesitezi phezulu lapho leyo ndoda ihlezi lapho nekathazo yendlala yesinye ihlezi ngale ngapho sikuncele khona ngenhliziyo yakho yonke mnumzane lokho kuphela uNkulunkulu uyakukhulukisa uyakusindisa kholwa beka izandla zakho komunye nomunye futhi nikhulekelane manje abotha sezulwini manje sesiyiletha usathane kwelamanqamu ungumkhohlisi futhi wembuliwe kulobu busuku ngamandla nokuvuka kukaJesu Kristu sathane unqotshiwe emini phuma kulaba bantu hamba egameni likaJesu Kristu phuma kubo ngiyaniyala nonke ukholwa kuJesu Kristu futhi uyazi ugcina izwi lakhe ukholwa ukuthi lo wonke umoya wakhe lapha manje uma ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ukholwa belibeke izandla zalo phezu kwakho okwashiwo iBhayibheli uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo muntu uNkulunkulu ofanayo lapha ezenza ukuba azi ukuthi ungumesiya wenu wePentecostal nonke nina ozomemukela manje njengomkhulumisi wenu noma ngabe ukuphi ngima ngezinyawo zakho umemukele njengomkhulumisi wakho ngiyakumemezela kukhulumisiwe egameni likajesu kristu phakamiselani izandla zenu kuyo manje futhi nimdumise amen ngizomdumisa ngizomdumisa mdumise nje
I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. I give him glory, all ye people. For his blood can wash away.
Unkulunkulu anibusise.